you very much, brother.
Akpena wo kakaka na vi ŋutsu nevi li. Fiẽ na mi xɔnye veviwo. Dzidzɔ ŋu be megatrɔ va fiẽ sia ake le míaƒetɔ mía mawu la ƒe subɔsubɔ me. Esiae wònye. O enyo ŋutɔ. Melé mi da ɖi didi ŋdi sia ale gbegbe be mese le menye be dzeƒe maɖe abla kaba va va fiẽ sia. Míatɔwo ale si wòde fu. Esi mi nɔ titre nu ke ega kɔ ɖi ɖe dzi wu fiẽ sia. Eya ta aga didi hafi míakpɔ nɔƒe na mi o mi kpea. Kasia wo wu gbedoxɔa nu ko. O gake míeɖo tame be míatsi anyi fiẽ sia fún akpa o. Gake etɔ si gbɔna fiẽ la míeɖo tame be míatsi anyi vie etɔ sɔ me. Ne mia dometɔ aɖewo ate ŋu ava etɔ fiẽ la. Nuka ŋutie, míekpɔ mɔ be míawɔ eyi yi dzi anyi wo ŋutɔ le aƒetɔ le me. Ame ɖɔvi aɖewo le afi sia nɔ ke etsɔ zã me. Mi katã mie le eyi.
You're always in a rush, getting out of service. But tomorrow night, you could have all the time that you wanted from 7 to 12, if you would just take it. Now, that's what the audience here asked me to ask you. So now you explain it to them if you will think, sir.
Mie le communion supposibo wɔge le zati be etɔ fiẽ. Meta ɖe dzi be miadi be miaxɔ be miakpɔ gome le eme. Esime ame mamlɛawo le ɣli dom hele afa dom le tuwo dam le aha nom kple bubuawo la. Meko míawo míabɔbɔ bubudoe ɖe mawu ŋkume eye míaxɔ communion adze ƒe la gɔme kple atsɔgbeɖeɖe le míaƒe dziwo me na mawu akɔ míaɖokuiwo ŋu nɛ. Eye mawu nyagblɔla nyui aɖewo le afi sia nɔ ke etɔ zã me ɖeka ɖe dzidoe. Ame nyui aɖewo le nɔvi ŋutsu si tso Georgia le afi sia. Nɔvi ŋutsu Palma nye mawu nyagblɔla nyui aɖe. Nɔvi ŋutsu Junior Jackson anɔ afi sia etɔ zã me. Nɔvi ŋutsu Billia. Nɔvi ŋutsu Neville. O miatɔwo miatɔwo heyi dzi yi dzi mawu ƒe ame ɖɔvi siwo la nɔ afi sia. Nɔvi ŋutsu William Collins kple nɔvi siwo katã tso agbeda si fi anyi wo na mi. Eye ɖewo mhi ame bubuwo hã anɔ gegem ɖe eme eya ta mie le mɔ kpɔm na eyi tsi anya ɖe etɔ zã me. Azɔ srɔ̃nye gblɔ be megagblɔ nya sia o gake ele be magblɔe aleke kee hã.
I'm sorry I said empire this morning instead of umpire.
Medo tafe atse be megblɔ be empire ŋdi sia ɖe umpire teƒe.
Billy sitting back there said there.
Billy nɔ anyi ɖe megbe afi ma gblɔ be eka dze mɔ vɔ.
I said the empire.
Megblɔ be fiaɖuƒe la alebe fiaɖuƒe la nanɔ esi ɖe medi be magblɔ be nyametsola aɖe. Mele si be ale si wogblɔ ku ɖe Dutchman ŋu ene minyae ke migatsɔm ɖe nu si megblɔ dzi o ke boŋ ɖe nu si medi be magblɔ dzi. Megblɔ be esusu be le fesiawo katã megbe la amewo ase gɔnyeme minyae esia ku ɖe ƒe blatɔ̃ nye si mele nyagblɔtsi sia megbe le afi sia. Ƒe blatɔ̃ le agbadɔ sia me edze be miadze sim vavã fifia aloa. O miatɔwo nye agbalẽ nyanya ɖo soƒe. Gake menya be nyemate ŋu aƒo nu o gake metso anyateƒe la wɔa ho na aƒetɔ. Eye nɔvi ŋutsu megbɔse be Dr. Lamsa si ŋlɔ Lamsa ƒe biblia la ye eyae gblɔ le gɔmeɖeɖe la me bena ɖe ɖeka me nɔ nu ƒom ke nyemenya be enɔ afi ma o ke etrɔ va nɔ nu ƒom ku ɖe Urim kple Tumim ŋuti eye ale wònɔ nu ƒom ku ɖe kekeli ma ŋu eye wògblɔ be woke le ame siawo wɔm egbe. Eye megblɔ be egblɔ be susu si ta amewo gbegɔmeɖelawo mete ŋu ɖe biblia gɔme nyuie o la enye be gbegɔmeɖelawo di be yewoaɖe eme ɖe idish gbe kɔkɔa me ke esi yesu nɔ nu ƒom la edo ame tsie woƒe gbe si be ale si amewo donɛ le mɔdodo dzi ene. Eye minya ŋɔŋlɔ aɖe le luka mea gblɔ bena ameha la ɖo atoe dzidzɔtoe eƒo nu ɖe woƒe gbegbɔgblɔ me. Mexɔse be egale nenema ake. Dzi le míadzɔm ɖe aƒetɔ la ta. Azɔ menya be mele nyɔnuwo kpɔm wole titre ƒoxlã. Enye nu si menyo be woakpɔ ŋutsuwo woanɔ titre nu o. Ko woava nye nyɔnuviwo kple ŋutsuviwo kple aƒenɔwo kple bubuawo. Woatsitre ɖe gliwo ŋu ƒoxlã eye ɖevi suewo hã keke se ko ani no pe do fi ade ke mele ni asi o e ye ta ni le pe to mu da bana ne ni ta ba to ta pe e yi bu bu le ko si ra si amagbe le e yi si amagbe la ni nya no si le mi angola no si mi nya nu e nya no trenu adriau e ye le afeto lo la mi a che wo ko me no ma ke ke si awo wu enu ke tu pe to ko la foko ale be mi a te mu akere e me afishi ni e gona e mi ti koko ye ye wo ge e ye do ni a che de to ko si ra de ka yi e be de wo ni e ton fe ta ko pe tra de nu si wo gona a son la na nu nu trenu adriau ale mi le mo pom na e yi jani o le afeto la me le e yi ma me e ye mi le ni a mesi o kata so tu agoto la ni le atale jo do gede mi klen sian e ye ni na mi nya e yi la tututu do ma hi ko sira de ka alo e fe do ngona e yi la mo tu la la le ni a si bi de plan sian sian mesa nu la a wu do la nu le tu che fen ke e wo ye chi enyo ne e wo nu le nke ke e wo ye chi la ni a je e ko ma to wi a ton ye chi lo fu e kem e kem a ka si a wo nya wu enu ko la ni a je e ko ma enu ma ke le e ma chi na vinyo nu ki di ti a yom e to pe me ti ti o ke e su so vie wa fa di e blo be na vinyo tu dro na mi je a pe pa fu be ni a to tu na vu ku kui ma ke e kbe tu e ke ma e blo be do kwe da be wa ho tu e ke ma ma va e so e ye blo be ni me nyane ma te mu a ko te fe a de a te o me blo be me ka sa nu ni a po kwa de na wu na vinyo nu ki ti ka si a e nya e blo be wa jira wu chi ebe enya nenge be mi le so so wo ke ba se de ka vi e fe me la ebe nye me di be ma to ko le ka vi fe me o mi nya e ya kle no bi mu tuki la wo ko a be fe bla nye vo a ton ene wo do me to de si a de ke wo ko to le so so do me mi nya no si wo wona wo ple nya le mo se ko nye be da si wo e ye to to yo fe to yo fe to a fe me yi a fe me la wo yi na da no anya fo ka ofu azon e ma menye ji madela amapola e ma menye ko de mo ko o e ma menye ho se malele de asiba kere nu aku asi me yila ano amapo asi me ne ne me wo jebe amena jui ne ne me me jebe ma wo e ye pere ngula e plombe enya ne me to kula boka chi le da yo fe mela e plombe ne ta ga yo fe ko to ngu fo te jebe mato afa me eye popo fo mu aha ma okata ebe wolo fukum la ebe hele duji to afisha fi he no aha eklobe popo fo ma wolo duji le afisha fi ebe ma bon ay kupuke no dingu to pa enye nu ti ko ku ya de papa ameni ni enya no bingo no kit eno anyire afima emanye nu suade si do mu kokui ke esime ni buon poco perché devo affiova va cibla che asome ci e ya no to di afima e ya pe no bi mu to kid e nya nu ke ke ta le nu nya gbogbo ci be wa ko pe ni wi ato a lo bla fe to nu nya me ne wa du de afia de le sama me be wa de pa le akapu to mawo me le kentuki ya ti si mia wo le be ami ade na to to a to mu ati na do to a ci ati si e yi na ma nya gbo pele o mi ato ek ma ma susu be de wa ko mi ti fo de nge de bu se bo po ba chi a si me bu bu o fli be wa fo fe tu to vu ti a fu o chi a a fa ma wo ko to a chi a te mu a du fi a de ji fo nam a fe to e ma ye ke me ti a fe ko pe de mu le e fe nye la me e ya ye di me le fi a si a a zon ma susu be nye le mo wo le to wo mu a zon o e le nam be ta fla che no vinyo nu si ade pe vile a fi si a nu si si a si nu ti wo ti be wako e ye me glo ne be mi ele e woke kutu u fien si a e ye le ti ti me ke eto same video un koko li mi a wo to yo yo tak pepe nu si a nu si a no bobo e mi a tengu a wola e yi li na mi sobo e ye ta ne no vinyo nu si ade a fi e ye o kofia so la ville eye elebem maho amiade wo sito tifeva eye mano afisiang tifia kena amepopo tofi eye kena nane wo eye welebe wadugu le kwame afima ngisia ke enye jizizi be bili nana walala patele sasiame eye mete unkere wungu le afiade ke le afisia wo mibuya le fiensia no vinyo nu ne ele afisye la men no me kwe afima ke wo e yi fie ke no la lambe mak po be a te ngwa kere afo no la nguma ha ve wunye la kusune nema si wo tu tifre ke le tu akutu si wo va amekpɔkpɔ tɔxɛ la ale míe míe ka ɖe dzi be ne nye mete ŋu kpɔ mi o la maxɔ mi ke sia mate ŋui ko te wo hɛ etsɔ fiɛ ne megbɔna ɖe afi sia azɔ mexɔ se be aƒenɔvi la nye si gbɔna kple ɖevi sue la si do jɔmpa blɔa jɔmpa mida nye medzi be magblɔ nenema o lɔlɔa ɖe sia ɖe si wònye ko ele abe awu sue aɖe jɔmpa ame ne nye nye nu si enye jɔmpa tso tsã ɖe awu dziwui xoxoe aɖe na nyea ale tso dallas ƒe vi sue la ye miatɔwo enyo ŋutɔwo nɔvi ŋutsu ɖe nalɔ azɔ va afi sia taflatselo enyo kasue si le afi ma la dzɔ dzi nam ɖe ƒomevie esi edo la eƒe ŋkɔ ɖe Rebecca Lynn le ye nene ke ekaye nye wo ƒome ŋkɔ Tayton Rebecca Lynn Tayton esɔgbea mate ŋu axɔea menya be sese ɖe ƒomevie ƒe woaɖe asi le nu sue aɖe ŋu nenema ɖe wo vivia Rebecca Lynn Tayton eƒe ƒome la to nu geɖe me aƒenɔ sue ɖetugbi sia kple srɔ̃a ame siwo kpɔ ɖeɖe va sidzedze aƒetɔ la me eteƒe metsitsi o eye azɔ le woƒe alɔlele me la mawu na nyɔnuvi nyui nyakpɔ Rebecca sue siawo eye wotsɔe vɛ na aƒetɔ azɔ ame geɖewo yɔnɛ ƒe seƒemanɔsi ɖeviwo ƒe nyɔnyrɔ le metodist samia kple bubu geɖewo me eye wowu atsi ɖe wo dzi le woƒe ɖevi me azɔ ema katã sɔgbe ne aku ɖe nye ɖeka ŋu la gake míedzina be míatɔ te ɖe nu si bibla kplɔ be woawɔ la dzi tututu eye le bibla me la naneke menɔ anyi gbeɖe kpɔ nenematɔkpe nye ɖeviwo ƒe nyɔnyrɔ le ŋutinya me afi aɖeke o keke ɖo katoliko hame gbãtɔ si míenya la dzi esie gbɔ didi tso nifia takpekpeake ale ko be wòagblɔ le mɔ aɖe nu be ame ema la mikuia ele be na mikuia ele be woaɖe egɔme ke gake le bibla me la wokplɔ ɖevi suewo va yesu kpɔ bena wòayra wo eye wòda eƒe asiwo ɖe wo dzi heyra wo eye ema la míekpɔtɔ le edzi yim azɔ mina míabɔbɔ míaƒe tawo mia fofo dziƒoʋĩtɔ ɖekakpui kple ɖetugbi sia va zã sia me kpakple Rebecca lɔlɔ̃ sue sia si wotsɔ na wo ɖe woƒe dzikpɔkpɔ te be woahe le mawu vovo me eye wokɔe vɛ fiɛ sia be woatsɔ ɖo aƒetɔ ƒe ŋkume eye esi dada tsoe ɖe eƒe abɔwo me de tɔnye me la mele ekɔm tso tɔnyewo me de tɔwo me Rebecca sue sia mawu nɔ anyi kpakpli eye nayrɛ yra fofoa kple dada nabe wo katã woanɔ agbe le nuteƒewɔwɔ me agbedidi eye ne ele bɔbɔe la be woakpɔ aƒetɔ yesu ƒe vava nabe ɖevi sia natsi le aƒetɔ la ƒe sidzedze me eye ne tsɔme aɖe aganɔ anyi la nabe wòanye ɖasefo gã aɖe na wò na wòava medzro aƒetɔ azɔ ne ɖe ele anyigba dzi afi sia la nyɔnu kple ŋutsu siawo woatsɔ wo viwo vɛ na wò gake mí nyanyui la ƒe sɔfowo la míenye wo teƒe nɔlawo eya ta míekɔ vidzi sia na wò hena subɔsubɔ ƒe agbe le wo fiaɖuƒe me le viwo aƒetɔ yesu kristo ƒe ŋkɔ me amen wòayra wò Rebecca sue nuvivi kae nye si mawu na yra mia kple eve la kple ɖevi la eye wòana dzidzedze ƒe agbe didi mi le mawu subɔsubɔ me nye menya ne ŋusẽ le asinye alo mele asinye sɔgbɔ o esiawo katã nye ŋutsuviwo eƒe ŋkɔ ɖi stanley victor cleveland cleveland stanley sue ŋkɔ vivi sue kae nye si eye ŋutsuvi nyakpɔ sue kae nye si enyo But this will be a naughty bay. Namia Kwakusia scan. Vinya Kosia. Oh, Ningai. Near Sone Daddy O. The Kumia Wane Alaki, Ningai. Conwada Kamakude, a mango O, a sope. Vava, again, the Vinya Kwadamuto. Mangulabe, Fumankola. Nemesusube, Mela Eyomu O. Cleveland. A sope. Ninamia demia petao to Azon. For 44 Vito. A tukla asisia ko devi siavi dans les Cleveland cela be wako enuna afeto Yesu eye abe klola sile afisia na zamia ye nye kli emie chitre de kai le afeto feto ome enela
we give to you this child for a life of service
nye le devi siatom na vo pena subo subo fe akbe which are enough for four clay that care as on which are then yet above me. A yam a traitor, yet above me, dead to me. Mau, you're up for four clay that da, you're out to be swella, a ye na walk at our one note, JJF, a faded sea, less was super mena woo. Nabewa ni de villa, le mau for me bear, was super a yama, wafo a yama. Long a mile at Banka Kaukata. As all Claude Viso, Vena Wobe, Nayawo, a ye meow, a tinet and Nepasio de Villa Chilla, Yerele, a petola from Come. A ye number one notch, Jejaper, a petty Juru, Lela Massaclan, Samana, was possible, Le Yesu from Come. Amen. Mauna yera o Stanley Tsui, mtu vinya kwade le asio le afima.
Now, I'm going to ask just a little.
Aso, mediba mabia manuwewe vya de chomia de tofle de vikati ubo.
And I know it's hard. You can't stand still very long because.
Eye, mengya ben se senami. Miyate wa no chitre te pena jijifu o, ela pena miyafe kao ateka. Gagamel, the terminal, and then move yes, in a more what's on.
And there's something that I'm going to
say. Yea, Nanet, you see Melan Fogele,
never
sing a Massusu Fobe, Mafunu Lenuma, Tabungu.
That's the reason this morning I did not want to place that time.
Susuma Tayan, this Yalanga, Matta, a ye madde, Ugona, Betasilao. A yea, in a moon for folk today, Torupolamu. Aye, nge mesusube mawunu ha o. Makpoma ba nge mawunu bede o. E vivi nto.
But tonight I'm going to
speak on something that la mesube mafunu kure na nesi nge menya wola nti. Ke azo e manye na ne kumbe osofu na blon.
That he's going to speak on something that he doesn't know about.
Bena yele nufuge le na nesi ye menya wola nti.
To the best of the
temple, and Munya knew Doctor Cassil, I sing a new bay, Bene Hamasiana Egome.
And I would not by no means
gang a melon, none
again, at the
Villa Lagademi. Oh,
and then this tape, I suppose the boys are made
in Apocasiala, Mehosabe, the Capia Walling Apoca Womb.
You happen to be
singing for Kaula. I'm a degeneracy ever singing for Kalala.
Remember,
you don't kuchi. Then another womb, your fair comes to Sela. You got blow, Nebe, the willing of Kalachi. You got blown on a case here, Tovo, and you're feeling of Kalachi. Oh, I'm a get a home on the dem, could the Fenukulang see the globe. Meglonu ale ale ale.
May
that on your focala, Tapu ake, Mangan and Mamakula, oh, Mikuya, a mawood drabun, bada. Minya, yes, no, the song, but a kind of put a play, apostle, left it to the city, Macbe. A ye, Johannes is Jode, a pair, a conu, a ye, o globe. Look at Abba Jode, a message. Yes, globe, a cake, a mine, and be that the estimate. Eye nya gogolola kakale afima bena Johannes le akeno ke basere esi Yesu aba eye ngongolola globe evoka ke la menene nema wuglo o nikuya
me
maglo nema kura o de ko globe nya bonya ka wetone me globe achi anyi basere esi maba me globe ele anyi figa o ya ke mi kuya ele bobo ebe wa se nu gome bada nto azon menye be mele popu ami ade be ewo asia o ela bena nyen to ha mo woni eye amo kata woni ne apostolo siwo zon premia feto se egome badala eye o ma se egome nyi po o ati mamle bala o globe ora azon ye se egome azon ye kwese eye mehia bena mi ade kena kronya de ke na wo o ela bena nya nu kata eye yesu globe kwese azon mi kuya leyi mau kata magbede de wo emye se egome mleba nyikuya se nya kwesia eye amanye amabeto eye mi kata nyenye amabeto ekema yele nu gome sege bara gakene egome sese sese na mila ni trofo nya fukala nya futo anyinwe azon azon mekade jibe gbogbogbokwe adevia mi azon de bi sewo Nemi atengu atujo myakwe amen wo devio ila la viego la bena me sibe kadechina no ngbe ule esyanwe la bena ke de umene ke kala hoke u eya ta me sibe makade jibe nisse eme ke mina mia tere enwe la bena maglobe mi jibla etombo aton alo bla ne le de me ale siku nyinya awi ela bena esyanye eyi be biade na noa enye be na necho ale be nge menya no sima wo o mi kuya eye me tire de no no me sia de tina ike le nya nya no la nge me popoton le nye sibo sibo ton ke ke uma o So let's bow our heads now before azon afi mi atede nyalang
Heavenly Father then sometime ago I preached upon the subject
and the front kude abui ben
and pursue me
ke abui ben enye akate musa manomasi eye
de
won ni fi fia la foto mo se do do kunye chibe made nane gomena amewu
si
mo pon te ga kude enu o
therefore lord
eye ta foto benya nam na ele be wa benya le nwan nya nge nu a foto enya nu na jeta wo le do me ka kle daniel ele be o ma di o Apoto malugo dunga banane meche akubabe matena ne kome padala nife gale asiobe na mianuna amen. Gake nenge nyatepe wonyela ekema apoto jira esia eye na to esia da eye enyano no meyasle nusitu afe lali. Eye taye mefa nyakbochi tiachi lele iji mamlesia mebe matepo ate nusia wogome. Eye melegbe donga na wobe na kpede miang.
Bless this little church.
Yira hama suesia. Hasosia tiye mpa miyapele hotel akisia. Be wano anyikli mye le duusia me. Ame si woto duko fufufu ume. Oh, esi mefiyan wawo yiswa koko liwo le tutomla. Nijomi mitobe tepea de le miya si miyapa. Esi mefiyan me chaka ale bebe eye. Ume nya akisi wa chitre do ula.
We're glad that The name of the Lord is a mighty
power. Jilemia jombena afetola pe nko nye moses sime amete jwe asimbe do. Eye wano de jie. Menye nye gede ko o. Ke bong de defia.
So we pray, Father, as the
Eye tamye le gedom da fofo. Esi me fien wo yifo ke ke lila afa le yedo ta yi. Eye mye kwa esebe eye aye eye yi sime nye le afele la le yedo ta yi. Eye mye da akpena wofle bubuka afeto. So mi apre chibi kata me, denu si o kata, ne wana milata. Eye, afeto le apeno yame vayila, me ta apena wobe, demo le mtega jio ne nana lamu. Uwo do me to de siya de le tefe tututu. Eye, dure wofre koma de siya de ha, le ne nema pepepe. Eye ta mi nyabana, woko, watengu anye, afeto. Ela bana kwa o mienye wo chini kata de nu fome eye nu nya de keme le nya me o
but to think that you could
de kebe nya bu enu be na tengu ato na ne ne ma singe amagbeto a halle chinawo nya la pe chile le pa kristo fo fume Eye na do asima da le more than nu alebe amelana da sa wan tofo susu o ya ke wa da si le Kristo fo susu mu amesinya nu okatala ademo be wa kede eme afonu asa agbato ade
bena
wo fufu azon mi yira wo nkoko kwila eye mi yira amahasutu so esia sinsia le wo nkome
Nye
yira klolala, mabinu tu nevyel. Mawu po subola kaletola. Nye yira subola wo, mujibola wo, kwe kriso konti na konti nge siyade. Le afisi akla kisha mekata, le apeto yesu pon kome.
Oh,
esi emye le fofoli jingo, dobu kochi di chidi siya pom, wole do dom le kristo subo subo fe nkume la.
We know the time is drawing near.
Nyenya bana eila le akotum kokoju ade li ava eye wako hamla atui akoton na benya zo yengo akpoku to komedola klen wulala da na wa famejru eto eye esimie zo yengo akon le afoto yesu kon komen benya ton musia wo si wo dare nya pe chi wo chi la nye le betum da be na no anyikini eye na pedemia mu
And get glory out of it, Lord, for we commit ourselves to you with your word.
Eye na homuti kokwile eme afeto elabena mi egble mi adokio kple wonyalade asiwo me le Yesu Kristo fon komme. Amen.
Now, if you got
azone nungloti kple pe pale mi asili la
majito
mi agbobe mi anglona le utaji. Esime, alonu siya nuosie, nyejiko, neno kweso sona miko. Eye, ekema, lenya fukaji ha, ne miyejibe miyanglongongro, kuchu yade wo chaji, yade yila.
Ela
bena mekwesebe, ngongro aye lebevye.
Now we want to read a text
tonight. Out of the revelation of Jesus Christ.
And I believe that this is the revelation of Jesus
Christ. As in the book. And many other revelations that were contrary to this revelation would be wrong.
I believe that would bear
quoting again.
Any revelation is wrong. I wish to read
le Yesu Kristo penya de pia pe agbale ta woli ame me ti be ma he ku ki ba to pui adre ba to chogba yi adre
ke
mi do to nwe azon e ye mi to gbara de tanye
and I saw another mighty
e ye me po ma udola tsembu bwade tsembu bwade le didi mu to di po le alili po me
And a rainbow
eye anye vole efe tame eye
efe
nkume le ape le ene eye efe afowo le ape to soti wo ene
and he had in his hand a little book
eye agbala ji si wo vula le esi eye wo so efe nkusi fo dade asia puji eye wo so efe nya fo dade anye gbachi
and he cried with a loud voice
Eye wo tuli klekbe gande
abe
aleti
jatati
akbe ene eye etime wo tuli la jidegbe atria wo dewo pe gbedeku eye etime jidegbe atria wo dewo pe gbedeku la
medibe
mangrin eye mesegbe ade tutufu nopo glom nambena
Seal up those things which the seven thunders
utter and light them not. Eye megangro wo o
and the angel which I saw
eye maudola simapo wole titrede atia fukle ani panchila
do efem du sida chipu and swear by him that liveth forever and ever
eye wota amasile akeso mavo yede mavo me amasi wotifo wo kule musile eme
and the earth and the things that therein are, and the sea, and the things which therein. That
kple anyigba kple nu siwo le etsi kple atiaƒu kple nu siwo le eme la bena ɣeyiɣi aɖeke naganɔ anyi o ke boŋ le mawutɔ la asrelia ƒe gbeɖeŋkekewo me la esime wòaku kpẽ la woawu mawu ƒe nyaɣaɣla la nu le nyanyui si wòɖe fia eƒe dɔla siwo nye nyagblɔdilawo la nu.
And my text, if I should call it that, tonight is this.
Eye nye tanya si ensia la, nenye be ma yue nene mala, enye ale. Amegan, nu wu fe jesi enye esia.
We all know that we're living in a glorious time.
Ni katan nye nga bena, nye le apele, le eyi chi anye ade menna, amela. Gake eyi chi ngon ade na jima hose to.
And we're living in one of
eye mye le akele eyi o kata fe chofo to wu me. Wu esi o kata no anyi poto esi me. Kiki ame che eko me.
No prophet, no apostle.
Nyak blondi la adeke.
Never in
no time. Adeke le ye adeke yi. Bede man no akele eyi yi siya tokbi. Nye nye le akele fisi ala me po o. Esi ya enye nu wu.
It's written in the sky.
Ele ngonglode jingoli me. Ele ngonglode anyigba fe nkume. Ele ngonglode nyajojo pale de sia de me. Esia inge nuwu. Ne miatengu akhle asinu ngonglola.
The prophets lived in the time when the handwriting was on.
Nyaklondi la uno akwele eyi yisi me asinu ngonglola noklimu na tuko ade. Yakemia omiele akwele eyi yisi me asinu ngonglola eyi yafe klimu.
All nations, earth, everything, time is at the end.
Dukowo anyigba kata nu sianu.
So we must search the scriptures.
Eyata elebe mia jomamlo wo mebe mia kpo kapopo si me mie le agbele.
Always a true prophet of God will go to the scriptures.
Esia yila mau fe nyakrodi la baba la ayide ngongulo akpo.
Absolutely.
Eyanguti nene ma noke wala madamadai. Le nuba blako kwa mene nyakrodi la ukulona nela. Le apiade kakukula nyakrodi la ate li sisi nyala le. Sino anyikle nyala epe nkuo nwa mawuchi na mteka uhoho. Eye ne epe mteka chikrede nyala ngula. Eke ma epe mteka la nye afacho. Ema enye mawufe mwonu siye wototua epe nyala na epe tuko.
Can you hear me way back? All right.
De miete ngule nkonye semule mekbeda. Esokbe. Bebli hafi manya afisi maje egometu.
Now, it has been a great privilege to me
to know that this tabernacle was my first church. It's a glorious church. I shall never forget the Lord Jesus carrying up the 100 years.
I remember the day I laid the cornerstone.
Me don ku gbesi gbe me do jogwe jipela anyi le jogwe ame afima le ntegasi ona muti ma kude apato si anuti.
And all of you remembered, it's wrote in the books. And it's
eye mi kata mi don ku echi ongle de apale o me. Eye wo fa me le nyete fe me pepepe kui de kape ha me dafu le eme o.
And now I do not believe that anything that he has spoken all these years of my life that I have spoke to the people about what come to pass.
And
many people have come with dreams that he let me by his grace interpret for me. And many has come with dreams that he let me by his grace interpret for me. And I was unable to interpret. But I haven't tried to introduce
you to the gift.
And as all the
adomi amesia wo nkuma o meje agbagba ti an kwode be makpolo nti nyanya tefela na mi
eye
na ekpulo enamla eya koma tenu agbule na mi eye na eva namla hati koma agbule na mi eye meje be mado afafota na mi
le nkete simenyele
atalela amegede wolbi menye menye demelenya de blom chitre de ama ungu o
but when you see a person has got to answer
ke nemye kpo amya de si si ngudodo le nanu tianula e ma chitre de nyalan
yesu
klobe angela kede wo no akwele eli ya pon kete wo me geke amede ka ko ngwo ta kwele le pegede si wo eli ya no ape abe pe plan ni pele eji ko wo enela ke angela de ka ko ngwo ta kwele
many widows in the days of Elisha. But he is only sent to one.
Agosi wo sokole Elisa fun keke wo me.
Ke de ka popo wo
te ruda. Ye mi po bona. Ni ke de wo li si ma wo na. Ke esi wo me de asia e fe dola wo o.
And no servant is greater than his lord.
Ye yes bola de ke ma wa e fe afa to o.
E ye ga wula ma wo. Mama e fe
muti koko e pre amia de ke o. E ye ye ma wo. Eye ne sbola de fado te fiade ye wole etem pobe ya homa ufo te fela e ke mama ufo ay fo ate eye wode ne dada na de afiade alo de naneme elebe mi adun ku asia.
Now in those visions and interpretation
azon leng te kamawo ple komede de womela ye matengwa gbon tru ade fe komede de o vase de esi me po dron la tutu le mte game. Eye miya dume toke de wo nyabana. Miyek blan miya po dron wo nam. Eye gohan miyek blu evo o. Eye ne me po dron la ustro ba nam la. Me tuwa ba blan nam yu bena nuke de wo suso le evu. Eye miyek blan nam o. Eye me blan nam si suso. Miyek blan nam wo la nam yi. Mi nyabe enge nyatefe. Ne enge nyatefe la. Miyek blan be amen. Nu si wo miyek blan nam o. Eya nti mi na ko ma ne abe alesi ne kadineza glo ene ne yekemu ko twenti makula na mola ala ke mawo anya bana fe ko de la le mi asi ga ke nu odora me tshe wo katala me le be mi ato wo aklo be ale afeto glo asi o ne le be mi awone ne ma o ele be mi ato be ade ten ndo do ade to mawo ko hafi mi ato wo aklo be mawo yi menye nu odora me ji o menye tsen la ma o meka alesi wole fufu papa o atenwa globe me ko sebe atenwa no alia ga kene e globe ale afeto glo asi la me ganye we o ilen kuda ngule nya klopi achi de mi kwe we tafuku a ale afeto glo asi deblibo me ta fupo o eye zi alesi wo nye ale afeto glo asi la ma tenwa dafu o ga ke bana fisela e potange ela bana me po asinu nye me je apapa be maji nko hoho alo bujo jiro to ama ubo o me wo nye mpete be ma no akpe le doku bobo me eye me no akpe ko me vie si me susu be e jebe kisu tona no eye nye me ten wo asia le doku nye si o ga ke eye we
basa
de e besia abe ale si makule ene be eya inye amesi kloam
many things to be said
ugedeli watengwa akuna le kosia me kake ahoe ya pa kake esia ole nyanya na mikata ye mikata mena mi de amen e ya de ba yila mi amesi o kontra wonam eme be me yo mi ke kono nu su so ye kblo wola ela bana esia ole peta si sia lem di tai amewo le etsegele to ko katame kene wo se amen mala eke ma wo nya bena ame wo fo se le atima sibo no anyi de sibo sibo do si ate e ma ma nyo wu nu gbegbena wo wo o be wa de amen fu na ne si mala eke fo wo la ji amen enye ne no alia enye adokpe eji.
Now all my life since I've been a little boy
azon nye agbiakata to esi me menye ntuli suela na ne no afudem nam eye nye agbele saganto igoma sesere sese wanye goha kwata me hati blone di yema kwa sebe amyade li atengwa sego ume u Eye me globe nyen to han nyen mese e ma o. Ela bena me bo bodo ete todo kunye na Kristo fo gede wo asi. Eye aye le kloyem. Me je agba baba mese e ma o. E ko me yina afiti wo klom ye. Mi to ke ke sike menya. Me da kede sonye de kle de viocha. Eye de sonye kle nye wo tabena wo kade chinye. Be nye mele nane ke gloke na ye wo si nye alapa o. Bena ukwese esia yi sina glonyade na wola ukwade enwututu onyabe nyemele na na kesi mele tefo wola glogena yewo o ke de maglona me simele tefo na mawudi adeya azo manye lolonu te o chede amega mawudi be ye fiona kokeke fo me vi sile tefo eye di ankwade na wo eye na tonya tefo na wo eye eya ma ayire me khose
All along down to the
journey, the
things that's happened that I couldn't understand. And one of the things that I couldn't understand,
and one of the things that I couldn't understand, and one of the things that I couldn't understand, and one of osutuna bena de ko melulu ke musi wo mo ja enye be nwa jona pepepe ya be ale si wo gbole ene nya gbole de e ma to ngona wo ji metotwa eh nuna na wo ple yo yo wo li ji metotro ma no me ne na ma di black no wo ji wo de ke se ma de ta ma rodo wa de ta eye ma ten wo ji metotro ma he nuna na wo fe o de wo do wo di na wo
now along the road
Azon le mo aji la.
Eye
es me me nye de bi sou la.
My long was, I was dissatisfied.
Nye te di ve fie enye. Nye me kpoko de di le tuko si me me le o. Di no me nye de fo me vie be ma yi e toro fe. Eye wo wo do na me es me me kho tuk be. Es me me nye yi tu bi sou. Eye es me toko to di me di bato la. Me si sou be me yi fwa me me. Esi e me no to yim eta tem alome. Eye me no di me me su sube ano kapoko enyi song. Wo nonu kamale si wa nyim. Manyo aga dodo kinye me ake. Wo wato gade nam. Esi peli selini te ti hame li o. Ubebe. Tu la ata efe ya uda kului. Enye tu dada. Kwenye mtu di suwe ade efe tu. Dade yame. Eye ano abe leti atre mekela. Uka do di me yibi nam ake. Eye esi e me nyo to di mamela. Mesu sube me chikrede. Tukbe. Dama ade le etorofe. Eye si kati tu gagande no yame. Eye ma wupe mtiko kwe no kiklem to eme. De enipa. Eye nyame chikrede afima aleke. Esi me keke li. Si mye kwa le foto la me kensia. Si ke wodokbe ejibe enye nukunu me ade. To jojo menu nyafe nume kukuji.
To me, it was the same life.
Na nye la kekeli de kama si fu Paulo kwa kwefu anyila wunye. Enye kekeli maske si plo Israel kiyo le zame. Demye jeje si ma udola si ale afisya eto alilipu. Nyikuya. Enye alilipu le nkekeme. Adon, kekeli maske. Esi ame umese e kwa me wola osusu bambena alakbayi. Bena de kumele nyamak blom. Eye, wujwa kwa 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 la gila jote me ninyafe, jowo nwa wukle, ame siwe le afima, kena kwa doji, eye wote epe kutu si gede. Meklobe me kwa kufwe vopo li le amyachi, vopo li yibo ade le wotchi, anoko tira vwe ade wova ye esi me meno tu ademe. Eye esi meno kwa dem la, me lebe miya, miya de futu wo o, minyayi. Ne wole kwa fadem. Eye, esime, numa kejo, esime wode foto ma. Eke, foto de mo no ami adesi. Eye, nubluna funo adesi no anyide, keke no afima. Nye ame manya, meno soften pine. Meklobe, wopo li adele afono siya, alekle adesi. Funo adesi nye mpoko le nye abeme u. Deko, ekbo chodo kita kbo ema. Eye, wopo kansa evena u. Dekale wono de siya de me. Eye, ode asile ngu. Kufwe kuku yibwade, dobo voli de chiwo. Eye nane kula na novinyo nwade si nwanyide eka esi siye foto de mole bena de foto yi ke mejibe ya we o
yake
de foto yi eye kukukula eze de megbe eye wukabake eye wutokuto la eye wute foto la ke yenye male afima jotome nunga fshien ele nukla tafuchi bovolife kuku yibo ade Etimenga nula kwese. Eye wo to gbeda de etala. O ka de foto la nu make ake. Ebu. O klobe bogoli labu ni kuya. Afa no la le ase. To ma ufo ya manu veve me. Ni kwa nu ti blom melea. Ne na ti an kwore la. Wa te mwa ku kena e yade. Wa te mwa se. Ko wo me pada. Kena e yade. Ya ke ma wu adope e jibana ene na tefe. Ne nyebe na no anyi kliko mi kuya. Le emede asiko. Atengu akoko yo. Ya ke abe Abraham ple kukwa utome enela. Ke awe nye tefe kukuku. Esi ma utola male afima. Eye me susube toko na suwange la. Ama ole afisi ya kensia. Pe blato wenye siba ji. Tuwe si trede afima esi menu matiba. Ye amiade le amasala dome. Shishia sino afima esi me afetokwe dola jiba le. Kashishia to zikmanto le ama o nkumea. Ito asire chi. Eh wa wenye ma mikuya azon mako afono bi son do asire chi eno titrede afima sronye sila afima eya hano afima eye nye maganya amesi wenye amama mele wo sima titrede to sisi to afisha wo ame kedewo kedewo onkume esime menonyo nrogo mu le zetroka afeme eye le jingoli sima ko abe akobli enela wenye timaga jawo anoko sirawo ye ma diva kle kedede Eye, wuklobe abe ale siwoto Yohanes amenyono lada, be watu ungo na Kristo kwa wafa zikanto la. Woto wuklobeta siade, be natu ungo na Kristo kwa wafa zi efelia. Ame kede woto le, asela wuchi le tuwame, siwoti kere tuwa tu lapia msebe nwa po komede, meklobe menye tahiye o mia utaye mekwese. E kakaye, echi, eye, esime mawto la macho la, ne mia do kujia, eto etoro kwe gome, esime wucho yi yame. Ejo yijite to anala fetame he tutare toro fegome.
Later on I met an astronomer which is a major.
Emekbela mevatoko afakala de sie ganye litivi menunyala. Eye wofonu nam kude litivi okofofo adengu siwe vakpe lefofofo ademe.
When the wise man in Babylon
esi nunyala wo siwo le Babylonia kpododa le Palestinia. Le chidi ekson siyawo no fufufu men.
You've heard me tell it many times. Do you know that
Nisa mabwe zigede. Enye nyampe wo dokpe echi le kosira efe siyawo mebe enye nyatefea. Mavi mtu softman. Nye jokbanle la le la si wo fien siya ati siya fi sinelea. Ele nye jokbanle la mme. Kosira akbe nye jokbanle fe fe pa adechi. Joma asye kelia. Bena nye jokbanle la la jide afima. Eye wo kunu siya wo katan le tome. Eye wo dokpe echi be fifia la nye le akbe le. Fe siya si bona la nye. Fe akbe de kalapa sheke. Bladre, fe bladre, to le azala me, le akakwe kukuo, nu, ke fiabena, azala me sobe o, bata yi wale si nye susui. Nye mako novi mtu Fred o, ale keke ha, novi mtu Softman, ele afisia, eto nye jokbalen la vea, novi mtu Softman, etewe, nye jokbalen la le esi, do hi eto zame la, mana, nakli, yi me le miya si fiensia o. Eke mami ya tengu akui. Ke mila wikude engu. Sope pepe. Nunyala mau. Mdato nunyala wo. Le Babylonia ke. Nonu som le letifi ongu. Kepone nem le letifi ya wo. Kede kufukume. Eye eti wawela. Unyabena mesi ale. Anyibanji. Ke wawenye sivado. Yerusalem le hachim. Pe efe. Pe mozeson. Afika yuda to ufe. Kya siwe chila le. Uno yeye muna kopom le mwochi. Eye nuka nutye.
Israel laughed at him. He's a bunch of fanatics.
Israel no wokum.
They never know nothing about
him. Wala ufo kato to siya.
But the Messiah was already there.
Kake mesi ale anyibanji.
And now.
Ke azo. Minya nutye ala kwe to siya.
What they say.
Usi woblom.
Now.
Azo miyakle esiya etofyen.
Now. Coming to this. That the vision.
Azo mbe miyatrova esiya kbobena. Ntoga ome dana o. Elabena woto ma ubo. Kele mozo suwa kata mela nane nwa tutu yemu nwa hayemu eke ma esi menu nyala maklonu siya unamla esi menye ngutu vijako ave ngutola alo dongo na emala mekwesebe kure nu siya unusi eye edo bovona mela bena menua bovona nu siye nge yetili menu nyala eye emekbela mevanyinya be Bibla mefe nunga lao tojo. Ela bena maudi ya kufele jipo wafi udi ya kufele anyibanchi. esi me wo no jingoli me chin wo pom ma wo me ko am nku me o le tu ko che tu ko me ne na ma petro blon aso de ke am esro foni le tu ko che tu ko me la ma wo ho o e ye ke ma mi ko bna ne ka ko pa de asu le tu lang ga ke o a ko ko fu ke de be ma ke de eme ale si a tradie la nwa de aso de aso yinago ma me yake mno vo vomni leti bi menu nyala maklona mbe makoti jeje kwa gbedele eje fe o eglobe oji wode jisi adeke eye wo globena wo jesima leti bi ofo fufu kuma ne wo tuka momele atimala wo jikon keke wo ku adode etoro fe gome eye ta lebe na yi etoro fe gome na globe globe numa nye nye medon nya de kekli o ke hala le e yi ke kata mala koko ama ma de da le nye chime o ale sime mano atuma zama me kuden te da sia wo mutila nye meten wuse ema o nye mi mutu baptiste to bruno nambe eto abusambo ke eti ma udola ma pala e kukwe yi mongla ome blibotwe te globe na be ale si wo noto eti menu no la wo no nye kem kuden wo mutu ye si wo manyana na kere le awusi kumaji wa tople nito tuwa wo plan sianu o aye wo no nya tem le bu to si wo le wo to mengu nya la wo ya no le ti la plom do ina kristo bo est ce mema nya plom la wo plom bana yesu nya amafula denzebula bo ko bo ade ti te plom bana nya amasine nge ma wo fe ko kristo la nu kan ti ne va fu ogemi donc on a eu là est me pablo kristo la si ye afima ke le nya nya plom la ta la suede bo ko no moto eye ma unya glola chwo le chwo ma me la globe ame si ya wo nye ame flula wo wo kwa miya posa me wo kule bubwa wo te tro ke ki abu le wo kwe begbne la gake nuke jo le tibi me nunya la suema afaka la suema globe na ame si ya wo nye ma wo kwe ame wo chwo le akpere mo la tiami eye paulo kamona gbobo ma le eme me hi akpere ngutu areke be watida sele ame si wo nye la ngu o e si ya yi yesu kwenye na wo bo wa ziro dui yake de ko esia tiape yado yila ko pobo nya no to mawu fo no wu so wu esi mawu nya klo lawo nya ko ba blawo do kyode hanu no lawo ngu ale gbegbe ne na mawu no le bibla me eye mawu metro o bedeka esi me gbona to no bi mutu no man bola ano fo ato esi mano fu kum le mochi ke de kome uta kwe nu le afima ema eye afeto mawu de edo kwe fiam le nke jame eye meto tere nye agola nu le nye afe me afi ke wo abe kikia me me kou o nye dumeto kede wo miyake unku ntegalachi me ngule re nye ntega ufe akbale me me ngulo wo tati ebe maskade jibe nye ma ngulo ube o eye le ntega siyame na me kpobe nane to afomola eye sewo le nye afe fe kuwa chikata eye moku katapila wo le moha towo le yiko yiko yim le mola chi eye otu ati wofu anyi he hoke yao eye metro yota akwame ke towo se mone keng eye metoko ke matlona ngutu labe oti akomede ale wote akwo ngutu tutum dada mebe globena nene komi mamu nya glola wo miele me globe e po me tia wo sepe nu kamu tine wo esia do etso mo vanye akpaji e pisia nu kamu tia wo edo ke esu sovye wa foto menam ke zem tade me dwi eye me susu be de ko me le e klo kene bena me nya nu si glom wo le o eye gbede po nu globe na me ga we o o sofo nenge eye me globe e nyong to eye me tro ke le nye nu disi mela le akola nu la o da kasi adam fuku ya dede asima mina nu siye kasi adam siye ji wocho afoyi se de kaso wode ngu e ye sronye no anyi pango fuku la nofwe metro kwa wefwe mekbe e ye jinye wono anyi de mekbe afima megede tasi adam la me meklo na sronye be lolwa me toji tonu siya nu si matengu atola eye mele ngogbe sola fe kawo he hi he tuta le toro fe gume eye gbelak blonambe ne nu siya vamala eke ma tuta le toro fe nabye ngutu wood motu la si le miya fe jamiya me afi le konu vila amene nye donku ngute galachi ason si don kwe je be magle na ni te kare ji toy o ngule de pe pachi e ye magle na no bi mutu gut pe e fle le na malakbo anyi ba si asi to do me la fima e ye o le te hot ke de fima me klobe me ka we o no bi mutu gut e la bana o ma trotso wo gana wo le e me gbede o do ma hi atengu e ma anope wo ba yi pe aton ba yi me klobe wo ba tu do hi anama to afima eye temawo nye nye gumoko si bala eye nye mowo klenu chi do pachi afima le etime wa nye so wote fula enye british pe eke ma wole ma tukede afisia ela bana wo klo le nye jojo bala la mebe numa wo di tambe wa wo enyo mati o le bala wo ba tu nye me le tede ka alo eve mebe bana wole etuke vayi to mosia eke ma ema donya madu eyata de ko mangulebe se de asile en.
Now the strange thing happened about
azonu sakato abacho ano fede kavayi meno takepe wom bede kaza mele no bi mutu junior jackson bo no anyida afisia tututu metodiste osofu ade si fokbogo kokwe eye wonyuro le yesu kristo fon kome eye wonye kprola na mi afa no fi hamedeka.
Just to show you how God deals.
Ale ko be ma fiami ale si mau wa dokle amachia we. Melenya si agbron kle nge jiblibu.
I don't know of any kind.
Nemenya ku pope adekele. Se ke blibu la me.
Pope
blibu bu buade. Si ma pote be mau ko pokbonle. So pope si ama o. Wo toto lo me. Kareji tuila omodo afishi wa no hade o nya do mato ade ke o ya ke o te de mu so wu amade sia de simenya ma sia na ne mi e simenya no si le jojo ke lata
brother jackson
no vi ngutu jackson ku dure ade metang le englombe o eye ma jo le pa samya me yina ke metang tse o.
How long ago has it been, brother Jackson?
Eyi nani wa wo ofishia no vi ngutu Jackson
to
beme le blood devil de keme eya ye wo kudure la eye wo va ponye se klo be nya de le yejiji wo le be ma kule na wo no bingu to branam me klo be se yiji no bingu to Jackson.
And he said I dreamed a dream and there was
eye wo klo be ma kudure ade ke ye ma no anyi poko eye ma do dui.
He said I dreamed that there was a great
ma kudre potokande sibele kwechi afi sibeda mawo alona nele eye wo klobe le totia tame ye tiklo anyigba lela akakwe tameto adeli le tokuya fetame sile abe tofe tame ene enye akakwe me tokbe o eye le afi si tiklo nutola ede nungongulon fo me fia de wode pesia wochi ke eno titre de afima se no nungongulon sia si le pia wochi la gomedem eye eklo be mi kata ke ale aye wukule esi ebe no bi si wo kata to Georgia ple afi sia si la mi kata mi opoku no titre de afima ke no to domu wo esi eno nungongulon wonu kuma si wo ngulon de pia wochi tomachi la gomedem eye wo klobe emede eto asira tonane sigbele yama ene nane sile abe nuhu gachi alo alo gachi goba ene menye eya ya no bingutu nane nene matogwe nuhu gachi ade sidanguto eye wo klobe esia alaka ewedo nyemenya o eye wo klobe eto fo toma fetame de fui pero eye etetame pelada efo no no male abe piramide ene eye ede efe tamepelada azo ema ano leti gede 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 wo afi wa ba gbon piramide fe gbeda sila eye wo klobe le etia komela to yi ti ti adeli akasayi eye e klobe le alo ke kali maklede etia ti po o mi po asia nya fa nku na no asia ngu ke ele tefe ela bana le fikia me wo bela wo wo kikia me afi ke kali na bacho ikata mienya ne nema mawu no atasam le tia wochi eye eye emegbe me ko mochi ame e fonu be ke kali na jo eye le dodo nu la le ke ke afi ma le nu wo fe agbe no yimela ke kali me kle de te magic po o eye wo klobe nyipɔ esi adi ke li ame klen ɖe edzi kpɔtɔ o eye esi wo katã wotso la eye megblɔe na wo be woalé ŋku ɖe esia ŋu eye wo katã wova be woakpɔ eme gake egblɔ be esime wonɔ eme kpɔm la eɖe ŋkukpɔnu kple eƒe ŋku ƒe aga ɖeka mexɔe se be nenema yi eye wòkpɔm meɖiɖi to akpa ɖeka hetuta ɣetoɖoƒe gome ɖota ɣeɖota helia togbe aɖe gaɖiɖi togbe aɖe lia togbe aɖe gaɖiɖi togbe aɖe henɔ zuzum veve hebu ɖa keŋkeŋ eye wòkplɔ be ekema esime wɔ nenema la egblɔ be tete nɔviawo trɔ le eyiyi aɖe megbe hegblɔ be ɖe wòbua afi ka wòyi eye wòkplɔ be ame aɖewo tuta mɔ sia tsi eye ɖewo tsɔ mɔ ɖeka eye ɖewo tsɔ mɔ bubu gake ame ʋe aɖewo tsi anyi nɔ nu si megblɔ na wo la dzi kpɔm azɔ mide dzesi trɔe la ƒe gɔmeɖeɖe si ke nye megblɔ nya aɖeke ku ɖe eŋu o nenemake nye megblɔe na ame siawo dometɔ aɖeke o ɖeke le wo dome o gake megblɔ be eye nye dzinɔ ƒoƒom menɔ ŋku lém ɖe eŋu azɔ nuŋɔŋlɔ wɔnuku la milala maɖe asi le eŋu vie gbɔ eteƒe medidi fu o la nɔviŋutsu bila nɔ anyi kpli mi ɖaa mele afi sia nɔviŋutsu bila le megbe afi bili gblɔ be nɔviŋutsu bilia tsaka keŋ eku drɔe nyama aɖe meyi ɖe nɔviŋutsu bila gbɔ eye wògblɔ be le eƒe aƒeme gbe ɖeka zã me esime meyina amewo kpɔɖaƒe eye wògblɔ be nɔviŋutsu branam meku drɔe nyama aɖe egblɔ be meku drɔe be menɔ tɔsisi aɖe ŋu zɔm ɖo ta ɣetsefe eye mu aɖe ɖo miakpa dzi eye menɔ miakpa dzi zɔm ɖo ta ɣedzeƒe le mɔ la dzi ewɔ si be miwo dim menɔ ene eye le ɖusi me la meva de dzesi esie meɖo afi ma vɔ la bena woe le afi ma eye enɔ laha gã aɖe nu ƒom ƒu eye gbeɖuƒe nyui aɖe le afi ma eye wògblɔ be emegbe xɔnyiawo hekplɔ wo ɖo ta tɔsisi la gbɔ eye ewɔ si be melɔ ne kpe ta be ne kpɔ nyawo dzi eye wògblɔ be azɔ anɔ bɔbɔe na nyawo menya be woayi le mɔsi dzi tretsitsi ma sɔgbɔ le o gake nɔviŋutsu branam di be woanɔ tɔsisi la ƒe nuɖusi kpa dzi eya ta makpɔkpɔ lia mɔ la be maxe mɔ na wo be woagatutɔ la le akpa sia o eye be magaga wo ɖe akpa kemea gake ede dzesi be nye mekplɔ nyawo ɖo o ke boŋ mezɔ yi ŋgɔtɛ yi le toɖoƒe gome egblɔ be anye tatralawo dzi mem yenɔ kasia wònya bɔ drɔe la ko la mekpoe eye ekema mide dzesi egblɔ be yezɔm kple ŋkuvie eya ta yeyi megbe be yiakpɔ eye wògblɔ be megbɔna ɖe totitri aɖe gbɔ eye enumake la mebu vi eye wònɔ eɖokui biam be nu kae meyi dzi nyuie o eɖi aga eye tɔsisi sue aɖe to eƒe axadzi esi dze be yi miame mesusu be sɔgbe nɔviŋutsu bi le ɛɖi eye wòde dzesi to eye le nye axadzi la titete ŋutiŋɔ aɖe li eye ekema esusu be ate ŋu anye be mege ɖe titete mawo me heku emegbe ede dzesi ke egblɔ be yesa ŋku eye yekpɔ tetiawo ƒe hɔwɔwɔ eɖiɖi yi aleke hewɔ tomesi vudo aɖe si le tutum ɖo ɖa gake tsia megatrɔ le anyigba me fam o eɖe ŋkukpɔ alɔdze suetɔ la alo tɔsisi suetɔ la eye wòkpɔ la sue aɖewo si woƒe towo le kotui eye wògblɔ be mekɔ se be malé ɖeka eye wòtso tɔa ale wòde asi tame bubu tso ŋunye eye wòlia togbe kɔkɔ aɖe dzi be yeakpɔ ɖa be yeate ŋu akpɔ agakpe gake sue daɖe aɖe le afi ma nyiŋae si dzi mate ŋu azɔ le mahã gake egblɔ be naneke menɔ afi ma o eye wònɔ nu xam egblɔ be nuke dzɔ ɖe mia nɔviŋutsu la dzi metia ɖokuinye se be nuke dzɔ ɖe nɔviŋutsu branam dzi eye esi vɔvɔ lii la egblɔ be meƒo nu yese ke metsitre ɖe to aɖe tame eye wògblɔ drɔe aɖe si ƒe gɔmeɖeɖe me nɛ eteƒe medidi o la na nɔviŋutsu bi le hegblɔ nɛ be nekpɔ aƒetɔ la si nu bena gbe ɖeka mava do goe le fukpo aɖe dzi ke eyae nye ma azɔ drɔe ma ƒe gɔmeɖeɖe enye sia ale si tɔsisi la keke la agbetɔsisi wònye Medu tari turu koko mele emu eye nene makenge ya ha eno mola chi no du simble wu le motia chi ke le akpake me ala bedama wo sobo ke nja wo angoka wo kule ya bekoe song li dake bedama wo ha sobo le eme afima ke nene ma ye mie tia afeto la kule afeto fem dudu lai to nene ma sisa wo me afofu nyi wo enye hamasia ala wo de akpake me niwo azomozo sonchi yenye koma hatonko ne watenyiko unye molae doli koma hatonko makukwedu de mwachi de wanyi ada po ekbobe umagadu koma hatonko ade keme o si ale si wopo kli ade si womatengwa flok bede ula eya ise monambe makayi weturofe o eya enye jidudu wafe amloko nyama Ami ade ke metengu se ego ma ale si metole me vana fifi o eye inye glisi se monam eke ape tok blom to eme eye metole eme ma fa toko wo no bin tu bila le fukbola ji ke azon le esia me kwete ti la no bin tu Roy Robertson ye no bin tu Roy ele afisi afiensia en me kwe se Muka le ahaji afima.
He called me and he had a dream.
Eyom ke ekutren ade. Oye ekutren be mi no ni wo fumfu. Azo esia inye etonia.
Rounding up cattle.
Nye no ni wo fumfu. Oye gbewoliko. Kodo podugbo. Dududu ni sopo. Ni no via okata mi no du.
We come to a place
Eye mi fa afiade be mi adun donu Eye no bi mutu Fred Softman titre globena Elia nyakodi la kan la le nu foketo afisia egbe le ndome Eye ale si mi kata mi tuwa vola amesia mejo Eye wono edo ku biambe nukata umetote be wasenya si waglola umaha Azo mi ko ale si esia sore no bi mutu Jackson tonu pepe peda Si kwea, el sode nou pepepe, pepepe kle nou si novi ngoutou bilye blon. Ami adeke me lalabe, ya kon nou siye ou. Mi tege si le esya mekbe nou make, novi nyon nou Collins, ele afisya, novi nyon nou Collins, koutre adebe, ye le hamiya me afi, eye, wole jajirambro na, alolele ade wawo.
And when she did, Aye, esu olila,
ekwabe ngbetosron la gede eme, e teblibo, yake ngbetola me teblibo o, ke ha e ya inye ngbetola, azon ema inye hamela. Eye, e wosibe kominyo ye, alo subo subo ade sino eji yimle afisya sigbe, deye wodo nuduklon. Eye, e wosibe nwadia enu, e labena novingu tu nevyel no, nududu mam le hamia me. Ikake, e klobe enye nududu nito kekeke siye popo, tono ye wumuto. Ikake, e susu nenema, doma hile tron la me. Bena, melebe wama esia o. Eye, ye kle novingu tu wila, ye wo jina de rush house me, adadunu.
And when they did, the light on the right hand side.
Eye, e si, ye wo yila, akadi, si le nudu sima la chi.
You know what that is. Azo
mi nya nu si nu manye.
Now, the food, Azo,
the bride isn't perfect, but the bridegroom is perfect. Nbeto la me deblibo, nbeto la me deblibo hade, oh. Yake nu dudu si, nam wole la, menye nu dudu mutong toye, oh. Bokbo me nu dudu si miye ko, e yi siya wakatan lae, minama tote de afisya le tron ene liya siya chi, hena e yi vyade ko.
Do you not remember Brother Fred Softman.
Demye donku, nothing to Fred Softman, nothing to Banks Wood. Esimemye no Arizona le pesiva yimea. Esimemye no adegbefe no adedam gehawo, esime akotola funujia. Demye nya, nusiwo wabliboto efefia nusiwe avacho. Esimemye le molachi yinawa. Ne esiale tepola mi novie vyawo mi globe amen. Me tafuk bede o. Eye me kolem se gamme. Esi me mien no fukung gwede kala. Afe tofe nte gam fanam. Eye me no jajiram do le yima me fe. Ne me boba afe la ma yide fukudu. Eye esi me yi fukudu la enyo. Me kolem tojivu la me. Alo le fwata. Afi siye tojivu o tona jona. eye ŋu tukui wa mevi me aɖe le afi ma eye wògblɔ bena medzra tɔdziʋu aɖe ɖo na ʋu nɔvi ŋutsu Branham ke enye akplovi sue aɖe si ƒe didime anɔ afɔ ɖeka ko ke eƒo yi tititi eye wògblɔ nam be esia nye tɔwo be natsɔ tu tɔe o megblɔ be masu o egblɔ be asi du akpadoɖo ƒe blane le gaƒoƒo ɖeka le mɔsia dzi ayi agagbɔ emae nye ayi agagbɔ le fua ta gake megblɔ be mate ŋu akum totoe o ke ale wòkpɔ anyime hegblɔ be ke yi abe ale si wole yiyim ene eye meɖe ŋku ke nɔvi ŋutsu Fred Softman kple nɔvi ŋutsu Bank Woods wonɔ anyi ɖe akplo aɖe si wosisi gbemumu na la dzi asaɖamenuwo le megbe nɛ nɔvi ŋutsu Bank ɖo kuku ŋlɔe ɖe dzi alea nɔvi ŋutsu Fred tɔ le sabe eye wògblɔ be ke yi abe woawo ene megblɔ be o nye mawɔe o eye ŋutsu sia gblɔ na wo be ŋutsu sue la ebe menye tɔdziʋukulawo mienyea nɔvi ŋutsu Banks gblɔ be nɔvi ŋutsu Fred gblɔ be gake megblɔ be wo menyi o nye nye tɔdziʋukula eye menya bena nye mele yiyi ge ɖe numata o eye meka ɖe dzi be nye mele mɔma to ge o egblɔ be ɖe mayi kpli wo wɔa megblɔ be o gbeɖe enyo metrɔ eye esi metrɔ la ŋutsu sue si le ŋudzeƒea la trɔ zu nɔvi nye ŋutsu nyuie la nɔvi ŋutsu Anga Bright eye megbugbɔ yi le ŋutega sia me eye xɔ sue lɔbɔ aɖe nɔ afi ma eye gbe aɖe gblɔ nam bena eye mi katã miaɖo ŋku esia dzi alo mia dometɔ geɖewo gbe aɖe gblɔ nam be he nuɖuɖu be nafo te ɖe xɔa me nenema ko woate ŋu ale wo da ɖe afi sia enye be woana nuɖuɖuwo eye mehe karɔti nyuitɔwo kekeake ve woyɔ kusi gã ɖeka kpakple agblemenukuwo kple nuwo keŋ si mekpɔkpɔ ko miɖo ŋku edzi azɔa ŋutega la azɔ eye megblɔ nu si gɔmeɖeɖe la nye na mi emegbe ele nam be mayi zurich switzerland nye kple nɔvi ŋutsu Anga Bright hena zã atɔ ƒe takpekpe megblɔe na nɔviawo afi nua va dzɔ be nye mele dzodzo ge o eye menɔ afi ma kpakple nɔvi ŋutsu Welch Evans esime wòna gɔmeɖeɖe la gbeɖeka zã me la mekpɔe se be nɔvi ŋutsu Welch va kɔm nye zɔmɔ yina akpa ɖeƒe eye ebe nɔvi ŋutsu Anga Bright nɔ yɔyem megblɔ be esɔgbe eye anye si wole ɖe yege ɖe aga si geɖe la menye to nɔvi ŋutsu mina dzi o eya nye kɔnye nyuitɔwo ƒe nyuitɔ ɖeka gake aɖewo yi la ne ɖe woate ŋu ne wosusu be ele mawunya aɖe gblɔ ge atsitre ɖe woƒe nufiafia ŋu la ɖe ko woagblɔ bena mena yi ɖe afi ma ko bena xɔlɔwo nate ŋu ava ke wogblɔ be nɔvi ŋutsu Anga Bright yɔm ɖa gblɔ bena nɔvi ŋutsu Branham nu si gbɔgbɔ la gblɔ ɖeɖe ko egblɔ be wo va klɔ srɔ̃wo ɖe asi ve ebe elabena mele mawunya gblɔ ge fũu o ebe elabena mesusue be za ɖeka ko woɖo ɖi na vo eye wobena ate ŋu anye be magblɔ mawunya zi ɖeka ma hã o eye megblɔ be o enyo ebe va wo kple srɔ̃wo mi katã miva mikuya ke ne mieva la makplɔ miadzi ta o srɔ̃nye srɔ̃wo kple wo katã mia zɔmɔ ato switzerland katã yi ɖe keke palestinia megblɔ be o mexɔ gɔmeɖeɖe la megblɔe na nɔvi ŋutsu Walt alo nɔvi ŋutsu Fred kple ame mamlɛawo ne ŋuke la maɖo eŋu na mi gake ele be srɔ̃nye na gblɔ nya aɖe gbãgbɔ eye esi meyɔe emayi la egbe be yemayi o megblɔ be yekoe ma mikuya azɔ tadziʋu sue yi ma enye takpekpe ɖeka ma esɔgbe be woayi ƒuta fi ɖe sia ɖe le afi sia awɔ takpekpe ɖeka gake mesɔgbɔ o togbɔ be ele yi henyo be woayɔm yi ƒugodo hã nɔvi ŋutsu Fred kple nɔvi ŋutsu si le afi ma si dze le ŋutega la me la woɖɔli afi ma yiyi abe tsaɖi la ene hena modzaka ɖeɖe gake nye mehana numawɔwɔ o eye esi megbe na wo be womenye tɔdziʋukulawo o la egɔme enye be womenye mawunyagblɔlawo o gake nye nye mawunyagblɔla eye nuɖuɖu si le xɔ lɔbɔ sue ma me nye meyi ƒugodo o ke metrɔ va xɔ sue sia me eye míewɔ nyakokawieve aɖewo ku ɖe piramid ŋu kple nu sia nu be míatia dukɔ la gaƒoƒo si me míele agbe le azɔ mitɔ sia gɔ hã sɔ kple ame mamlɛawo tɔ duriawo esia nye ŋutega nuɖuɖu la eya nye si afi sia nye teƒe la mide dzesi nu si va dzɔ emegbe la ɖeke esi ŋutega enenyama va vɔ megbe la Alors, est-ce qu'il y a un bon droit, un lien là, non, voilà, nous avons tout panel, est-ce qu'il va? Elle est affiée de l'afficia, l'afficia tout tout tout. Qu'est-ce qu'il dit maintenant, Annie O? Et il y a une toute la chose, il y a tout fait. Est-ce que Bloomington, me pouvez-vous, allô, Bedford, hier, Lafayette, quel est ta copie au home? enye jepo jeve nu dome. Eye esime no nu kpom la, utu titi utu ade titre de tobe ade chi. Efe gejidi hefu, eye dasi wo tola jiti do efe nkume wuya. Eye wotonu yi pumotia de sinye awuflaya, eklobe ya no efum, mesusube sokle, notinyonu stepi, nenemai. Eye wuklobe, mele te temde emupie, chitre de tua tame, henno, ejefe gome kpom. Eye wuklobe, media do finye sebe, ameka enye ngutu titi siya. Eye wo tede eng eye ti wo tede eng la epo amesi wo nyela de jesi enye elia makumakula nyakulodila titi tede asima no eje fe pom doda eklobe elebe makwe nya adele echi eye wo kujo ye tola chi ke muje asima be ya fonu pli le elia fe nkome
She heard a voice said, "What do you want, sister?"
Hey, yeah, Oglobe. Esi, wofonula. Yes, sir. But adesi, Oglobe. Nukadim ele, nobinyonu, Steffi. Ke nye, wunye. Wodro elava mele. Asima tututu, nobinyonu, Steffi. Elabena, le esi amekbe enumakela meyide Louis Gill. Nusi no ehiam la inye, betudoda, nikuya. Hey, Etoko le doyokola, le lama seme. Hey, jesi labe, meyi, etorofe. Nonye alahala pom doda le jefe ni degesi esime meide Louisville eye esime trokbola mezoina de akwame eye wodi atiode afima lenye akwanu amega gons to duame fe mowdo ofe afisia no yiyem le molachi eklobe bili bafi ebe eleben adewo akwawo kle etewo pototo ekke pototo kle akwawuda meklobe enyo Mesebil, Maglobe, Mele Ewoke, Ekaye, Eklobe, Magblenau, Manana Nya Ekaye, Maglobe, Le Fiafe Bato Chitutula, Waje Gome, Maglobe, Esobe, Ale Majemo Yina Feme, Eye Sonya Globena, Elebe Majinukutu, Fulfes, the Kakaba, Eye, Medidi Mola, came to be singer the Mon King, Messinger, Motulajgan, Le Twame, Megone Dabe, Mudie, Labena. Nyekule nye fwachi de tu esime nye nye devi suewo eto baklade tona de kakuyade eye ta nye yone dabe mudie eno namola chi medite to konye o sibe afe evaliato novingu tu wudubo aye ale meklobe mud ba afi se eklobe esope bili eye wuva konye afima meklobe atie nye ma etude afima eklobe bili enye ule nwa katan loge de eme ebe atia wakatan koto to okle nubu gude siade la elebe wade wuda Meklobe enyo motula gala kona mbena nye nofela do muafe dumedume ebena kake wole kekege mwale eduge ala keke ha ebena tonye ha Meklobe enyo nabili tu woods nye peglitula eye Meklobe mama biato esebe watete ye megbe ebena bili kakasye ngu o asili motula na wei ema enye usofu nofela aluwa Meklobe en amega Meklobe de asile ngu wa wei Ebe, enya nu si blom mele. Meklobe, eye me trojo, ke ema chokaba, nana fui, me yide afeme, yide nye nu son home. Me to akalema, ke ye ma.
Wasn't concrete blocks, it was stones.
Menye briki sikpe wo ye, o, te wo ye, meklobe, me da, jiradu.
Six straight dreams, and then the vision kept it. When these things comes to pass,
Drue ade trade nu, eye ngute gava fu eta. Nenu siya wofa mela, tro na yi etoro fe.
I call Tucson.
Me fukado de Tucson. Novi ngutu Norman, po te fe ade.
I don't know where I'm going.
Nyemenya afisi yi mele o. Nyemenya nusi mawa o. Deko mele, me si trede afima nyemenya nuka mawa o. Mele jujo mula afi ade, sika nyemesi ya kofedo o. Nyefetu, ano abe dola alafa de ka ene le kosira de kame. Eye, ulebe makhe le chikukui dola alafa de ka kluede afeta. Le afisya la nyekle novinye ngutu fakle novinye nyon weli. Afisya wo luamle. Ke mejo yina nyemenya afika o. Nyemenya nusita o. Nyematengu akwa nusita e nami o. Gakenu de kato menya eye enyebe ma wo. Se nusi wo globe ma wolachi. Nyemenya mosi ji matrodo o musi mawo o ema mekam mesu tuba abraham to tsela mama to pe esi mewo glo nebe tutola na jo menyanu si wawo o gake eno ede edokide aga nye menyanu si mawo o nye to memelira gosi baji eto si baji ano kosira deka lenji gaton lo fola no fonva no ti kopu deka eto avochona yosef le efe home ke emepe metro ke vamo anipo meton alo eye meton alo la Meledruen sure si a ukata mpom, alebe miyako, gomodokbe na nusi bloge malala. Me chon avona Yosef, eye me tro yida mlon anyi, ke yide alome. Eye me kudruen ade, eye me kudruen be mekpo ngutu ade, si wotu ebe enye fufunye. Tokba be enye ngutu kokot yakba ade ha. Eye mekpo nyonu ade, si wobube enye tanye, deko me di nonye ou. Eye ngutu siya le ngutu sen ngutu le swan ngutu, eye wole ati si ngutu zukwi eto le la de ati, eye wofe ati siya ke we wonye minyay, ati si wofe le ati kpo wade me, minyay, en nona abe ati zukwi eto to ene. Eye siya yisi ngonu siya de ati tuto me la, deko woji akwajine, ke skala nure tane, ke fone fu ani, eye womula ati mane nema, ke nwa keke jomu nwa ati fam, ke emekbe, atoji agabona ake aditaba dada toye tre akota gleje nye ngutu kokoti akba ade eye ne nyonu agada si for formula ale kone eye watoye fwe ati tugwe tontola akla de tane apuntu ani akuboji ako efe akota de chi abe nukande uwone eye eme noti trede ajoke no ekpom mesusube nye matengu akpe kle ngutu ma o ejo tu akba eye ale obibe enye fofonye yake menye fofonye ye o eye meglobe eto mejobe wono fuwo munyonu manene ma o eye mede asiji bibi ma fiede enuti ale tezire kamala jitofonye eye mezode eji le awufo komene kenye fukla eye meglobe to mejobe na fui o eye simeglonene mala nye abolo tu o tri mezuabe amejotua dene.
And the man looked at those muscles, and then he got scared of me.
Hey, ye, mutu akponye abolo tuyawo. Hey, ye, wofonam. Hey, ye, ne ekafuila adonya klim. Hey, ye, wawabe ekede mekbefie na ekoko. Hey, ye, menyo. Hey, ye, mamula nyide afimase, mesusube, nuka enye ma. Hey, woyabe, mekutrento nyonu mangu. Hey, ye, le, yifi ade mekola. Hey, ye, sikaba, mekogomadedela.
The woman represents
nyonula doli kiki ya mefeka mela ekbe kiki ya mekata wajimre totototo siyame ke nyenye si obibe eya enye anye dadana ne enye gulu uko dadala ya ke wajimre etitina tututu eye surangutu la enye koma hato nko siwo le ejidum ati jokwi etoto sile etila enye nyonyo etonfuklis le afato nko wome alebe esia yisi wode ati kofom la kofom la be yako esia la etua esia khani eye gake esi wote akba ngu totala mekukode mekbe seno kofom ne bie eye emekbe melude eji ale keke ha ke abolutu ya wonye kosefe abolutu wo esia wo mesutube ne mawo le chine eye watengwa na mo abolutu we la ago machitre avli eta tujo epofo
must have been 10 o'clock in the day.
Ano abe ntika ewo me kasi asronye gede kwa me eye nwa ba me
I went into a vision that morning
me kede ntiga me ntima eye de po me die la me aso mi don ku echi menye dron ye o bo bo toto le dron wo klem ntiga wo do me dron enye ne eyide alo me ntiga wo la ne me don alo o what you mean, Emma? I'm a better doctor, Cola, ne a good drilla. Efe alomaditina me, a ye, efe alomaditina la, did it to a book. Efe, and you're not more long days, the LSE will ever teaching about to a me. Legitina Yamela, wo enye a man of you, Natanwa Fonwa don't say, I can move up and say, I send you, Kakene, Ele, wo alomaditina mela, a don't alone, Matanwa Fonulo, I don't say, I can move up and say, Alo, I send you. Kakene, Nene, a good drink, a drop of Aditina Yame. Donuji libena na don kunane si ekutren fekete oba yilachi na betojo trokola nene mawule kake na maudo na nadi la alo majikinya si amajito akisha po nina nupola o kake jikinya efu ya wakata wofu kudetu yenu kola le mse kamela mme yina alome o eno na ngute hekponi mano numa madame na doctor de wo nyito ade eye wo to heglobe echi anyi nguto ye wo matusu numa nguti ko gohan o esi me mano susu me do kwa de wom eye wo globe me wo ma kon na ke ne ma to gbi po o mi kuya enyo wo globe na me jore ji o eye ma glue ni e globe eye ai ma tututu mi kuya tinya bia wo no wo no wo ha tututu me ne na ke sin ye nto ma tin wa wo o eye esi ama wo ma to wu ama de tia de o deko wonyebe mawuwene nema meyi aloma o ele afisha tututu abe de ele aloma ene echitre de afisha kele nukpom aleke eye ni katami po esti aleke se la katame meyi aloma o echitre de afisha le nyaklo kweji kele nukumuna amewo nise meyi mtaka o megatrokbo ne mele hume kliwo le hukum afibubu de siade la ke glonu siwo le chotoke na wola eye me dafukpo o me dafukpo gbede o le amia de kwe wo dafukpo a o amaga matengu a dafu o ma dafu o di alesi wo nye mawula ni degesi le nyakrokwe achi ama akpenana o be ama akpenana o nkume wo ha le dabubu o me si ne matengu a to o gake me dafu o mikuya mawuyi
now in this vision or
azon lengte gasia me alo abe ale timeno e kolomo enela mekponu saga ade
azon
ewo abe jinya joseph sola no akanyeji meno nu fumne azon le milenku de lengte galangunyela ya ponu sita joseph no titrede afima eye mekpo ke avagade no afima eye le avetia mela mele ke diope fukuku ademel la ke bitu kuiswewo sididi asidi de afasinu se koko asidi de afasinu
wenye dava poswewo wopo afala swewo geba kome eye efe alo eton adewo le ati lo chame toachi eye ade alo enyi le dupo evelia
eye wia tonkle blape le alo siklero la chi wo di gbona le piramide pe no menu eye nu suemawo be ti asitola suemawo eye nu tewo nti sufide eye wo trole le jepe pom
ke meno Tucson Arizona le mute galame
ela bena ewe le tamedodo nu ale gbegbebe meti be ma toko afisi wo nye la popo o meno miti miti siwo le de nye le gbeyachi la dem eye me globe azon me nyabe esia nye ntega eye me nya ha be Tucson mele eye me nyabe se bi so e ma wo doli nanele afima ke wo no e jefe pom eye enu matla wo josu ke wa we ma yinada do ta e jefe eye kasia wo chokola ke bi kalolu wo pe ha de va o di ahone wo wo pe afala wo pe nu ko le tri wo pe fu mele liti de po meje wo pe fu me klanjie to wo ale si to ta si to la gban to so esia wo le eye wo bona de le jefe kle du sesien eye kasia wo jo le yen kuta kola me ka trobe ma po le to do fre ake eye nu ajo nu wo wo ade jo
bubu
si anyi gbamble bola azo mi gata asiafu o eye mi amesi ole nya pokaji mi kade ti be mi se asia gomenwi ba nu wo wo eye me susu be edegbe abegbedidi folipo ene asia de sinye yo ne ko ne ya mabu to gbedidi mudo eye gbedidi akpova anyi gba de ko wo bubu si be edegbe be se de ko ekama a tengu a dugbe sibe jikebe ka a dekle jikejo ene nyema kpo jikejo la o deko mesenu wo wo kama si degbe abe e wole chehe to bonye yide mexico deke e vuvu anyigba eye esi wo vuvu ila maka no etoro pokpom kokoko eye le yamada fi yima voma voma la mekpona ne fofu fofu wo gbona efe de demele abe de wonye toto jesi so woko o ma ba ewu aton o eye o ma tenwa so gbo wu adre o deke wo le piramide pe no no menu abe esi bedasi tola siawo ba ene eye esi wo va mela ma wu mutse katan to pe gusa komu yiji dakpe o
eye magate ŋu akpoe hebu le ŋkunye me kpɔ o nkeke enyi sɔŋ va yi gake nye mete ŋu le eŋlɔm be haɖe o naneke metsɔ ɖe dzinye kpɔ si tɔtɔ me abe ale si emawɔe ene o nye ƒomea agblɔe na mi mate ŋu akpɔ mawudɔla mawo aʋala mawo si trɔ ɖe megbe wole du sim sesiẽ wu ale si gbeɖiɖi ate ŋu ade abla wova tso mavɔmavɔ me vim si gbe ŋkuɖeɖe ɖeka ene mede ale si naƒo aɖaba nu hã o ŋkuɖeɖe ko wonɔ afi ma eyiyi menɔ asinye be meaxli o eyiyi menɔ asinye be mekpɔ nuitɔ hã o wonye mawudɔla ŋusẽtɔ gãwo si woɖo ŋusẽ fu yi abe sinɔ ene woƒe aʋalawo kple tawo dzɔ eye wonɔ yiyim be eye esi wowɔe la wokɔm ɖe piramid sia ƒe ƒuƒoƒo me eye mesusu be azɔ edo dzi vɔ womimim ɖo keŋ eye megblɔ be o miatɔwo esia gɔme enye be nuwowo aɖe le vava ge si le wu ye ge meɖo nye mɔa ƒe nuwuwu azɔ mele be magblɔe na amenyewo ne ŋutega sia dzo o nyemedzi be woanya nu tso eŋu o gake dziƒoƒoƒo la na menya azɔ bena nye ɣeyiɣi wu nu ke nye mele egblɔ ge na nye ƒome la o be woava nɔ nu xam ɖe tanye elabena ele dzodzo ge eye mawudɔla siawo va kplɔ ye ge eye magadidi wo la maku le nuwowo ƒomevi aɖe me ale wova na me esime menɔ ƒuƒoƒo sia me be o mele nenema o nenye ɖe wowo la anye ne ewu joseph hã eye mate ŋu ase be joseph le yɔyem enyo emegbe megatrɔ ake mesusu be aƒetɔ mawu ŋutega sia ƒe gɔmeɖeɖeɖe eye menɔ ɖokuinye biam eye ale wova nam nenye gbe o ɖeko wova nam o aƒetɔ ƒe dɔlawo wonye gbɔna ava nam nye dɔdɔ yeye la eye esi mesusu esia la medo nye asiwo ɖe dzi eye megblɔ be o aƒetɔ yesu nu ka edi be mawɔ eye ŋutega la dzo le dzinye anɔ abe gaƒoƒo ɖeka klo ene la nye mate ŋu ase ameŋukaka o azɔ mi ame siawo mienya nu sie nye aƒetɔ ƒe yayrawo gake la aƒetɔ ƒe ŋusẽ ya to vovo sã aƒetɔ ƒe ŋusẽ le teƒe mawo tɔgbi mese eŋkɔ zi geɖe geɖe le ŋutegame tsã gake menye nene makpɔ gbeɖe o eƒe seselame le abe vɔvɔ tsianyi aɖe ene mevɔ ale gbegbe be nye lame tu le ame siawo ŋkume nyateƒe gblɔm mele abe ale si paulo gblɔ ene be nye mele aʋatso kam o mielém kpɔ mele aʋatso kam le nane tɔgbi nenema ŋu o nane le dzɔdzɔ ge kpata eye le ɣeyiɣi aɖe megbe la megblɔ be aƒetɔ yesu ne ɖe woawum la namanya ekema nye maƒo nu le esia ŋu na amenyewo o gake nenye nu bubu wonye la namanya ke naneke meɖo ŋu o esi gbɔgbɔ la dzo le dzinye vɔ anɔ gaƒoƒo afã mesusu nenema alo awu hã megblɔ be aƒetɔ ne ɖe wonye ekem bena ɖe wole wu ye ge eye ewɔ vɔ kplim le anyigba dzi eye wole kplɔ ye ge ayi aƒe azɔ la nu si ke nenye nenema la enyo esɔ gbe eya ta megblɔ be nenye nenema la namanya gadɔ wu ŋusẽ ɖa ɖe dzinye ake ekema manya be mele be magblɔe na nye amewo alo na ame aɖeke o elabena esɔ gbe ava kɔm dzoe eye me ke naneke medzɔ o eye melala sẽe tete megblɔ be aƒetɔ yesu ne menye egɔme enye mawu la eye egɔme enye be nane le asiwo edzi be mavɔ eye woava ɖi fiame emegbe la ekema tɔ wo ŋusẽ ɖa eye esusɔ vie wòakɔm dzoe le xɔa me mekpɔ ɖokuinye le afi aɖe ɖaa le dzogoe aɖe me mate ŋu ase srɔ̃nye ŋkɔ le afi aɖe wòle ete ŋu kpɔ le ʋɔa ʋuʋum kɔdɔmia ƒe ʋɔtru la le tutu eye nye bibla nɔ ʋuʋu eye wò menɔ exlema nye menya o gake enye meƒoe se be romatɔwo ta shekelia me kpukpui mamlɛa kpɔɖa meɖo dzogoe dzikpe nukekli ƒe kpe dzogoe dzikpe xɔasi eye ame sia ame si xɔa edzi sena la womado ŋkpee o eye me susu be ewo mo ya be mele esia khlem gbo aga kom le kho am kokoko me tu bibla la he tote de afima me son yi presse nou anon ti ga ewo me alo awu eye me wu nya asio de jise gbo be ya me to ma wu me se ema o esia nge nkete saka adena eye kula nye me gale do kwinye me o me gbo be afeto nu ma gomede nya ma ga khli ake Nene wui, azon, esia di devinu, eye me son ye bibla hekli, eye te fe make o ganye, Paulo no koklom na yura towo be, wole jizimbe, no koklom na ruma tou, bena yura towo le jizimbe, ye wakho, eye ma tou towo wome, gake, nye kwa eji senato khosame, enyo, enye eji jingwa de, tokeke mayi, azon, nye kwa afisi miye chitredo, nye manya nusi le jojom o, nye mwenye anu kamaglon o. Kake azon, so esi aji yina. Nina azon abe mliti yi aton alo bla vesi wok bon na mela. Nina maje agbaba agblon nyade le afishia afishia.
Remember, not one time has those visions ever failed.
Nidon kuji ben, mtega siya wome tafu posi de kahan o. Azon, maton gonglon okena e yivya de. Ne ne teke si le nyade de tia ka ewo liame.
Now let me say this. If the vision is scriptural,
ne nteka la le ngongolo anu la. Ngongolo akwe wate wato ade ekome. Eye eke mame tibe miya to e tia katan fuku. Ke azon mi ame si wo le api. Ple mi ame si wo le nyafuka jila. Ni kada ejibe mi agblon esia ale ti mekloi ela bena ele bobo be wa se egome bada etefe mako de mi ele takla jia esobe de ko meta akona mi de ale ti mi ezido di bo lata enyonto akon ma u dola atrinia azo amgao be ale ti mena tanya esia ene nuwu ba jesia nyesia ti kamiele agbele
What time of the day as a weary wrestler through the night,
breathing and
putting on the cloud and looking to see what it is,
turning
up the
light,
my prayer,
my prayer,
I'm standing in an awful place if you but knew it.
Mele titrede tefe jingo ade.
Nede nyanye ko.
Nito kujibe mekule nami. Le afeto la fankome. Nya tefe mekule nami. Eye nane sokbe le jojoke.
I don't know.
Nye menyao. Aso mi
ame
siyo le nyafuka jila mi se egome. Nye menyao.
Maje akata.
Nusi jore jine eso siva yi. Esi meno anyide nye nusro kome. Nye mele koklom be esi anye nye tefe o. Deko wenye nane si le vafam le nye chime. Esi menonso som le kwa men. E, ele nambe ma ye afima. Ato e yi tiade afa afisi akle chali. Eye nye kli nye ye adekbe nkeke de karati. Nye vaklanto mye ane wukbo. Nina ma klom bena. Ela bena me yinade e ture fweta. Menye be de mele jo jom le akbato si ame o. Esi a enge hame si afekto ma unam. Ati si a enge nge tanofe. Ati si a eme nona. Me yina le tododo meko. Le sede de ade si e unam tong te gamelanu. Dinye ngutu Billy Paul. Koto nge nge akbale ngolon la. Nge do wafo le ati si a tututu le hame si ame. Toma upe kekadengu mela, mano asisya nenge, nenu siya wawunu, be madek befa nukrenu atriyawo, eye nyafu kadesya resime wo, alo nububu desya de la, wawwe le hame siya me, afi tututu, eye le afi siya tututu, ale sinu menyala, enye tepe siye matengwa atek tofa le bubu gede me, kawo ale si matengwa we le afi bubu desya de le sikya me, ela bena amehati tuade le afi siya si fwese, eye dole wawum, Eye wo kude eng.
And this feels like home.
Eye mesena le afisia abe afe ene.
This is the place.
Afisia enge tefela. Eye.
And if you notice the
ne, place, si la, nu make drun wo blon mikuya.
Where the food.
Afisi nu dudu la le.
Now.
Azon.
But I don't know what place in the future.
Si o.
But I know who
owns the future. Ame si le tome de afisi. Eye enge nu vevye tola.
Now
akon ma wuna meta fula tsekem eye na nya nya nu afeto te nu sia nu si manye wololo nu olachi mele esia womko ela bana nwa wodore jinye afeto na amauna se ego machuro de konua wodore jinye nu sita me suso be komede de la me fa nu make ola enye mawufe do kiti no nota ela bana no kwe sebe wonule dadi nam le bibla me afisha ekema ne elengongula nula ekema ngongula kwe atengwa de ekome kene esianye nyete pela novi mutu novi nyonu nyembeji bema tongo jina mi o kake anyo ube nya ponyue azon nye lego sosona nane sokwele jojoke ke mele esia glom kwa kule bubu kule le ma ubo bome ke mi bube mabachi kilede afisya eye gohami amesia wo mi kojinye sebe me nye nya glodila ye me glombe iya ime nye u ye tete la me nye sia du festival yila me glombe me nuo de kasiye me kpola nyonyola wunu le tuko wo me alo tuko siya me ale kete ha me wo nyanyue kaka mo soson nye do me toke de wo yiklim oh esokbe nye wo e yi janyi wo takpepe nye wo ame ha wo sopo kake de kome do dofe o festia me la me le toke de mo soson wo ke kasiya me tenmi kola ma ye Afrika india kle ti ya chile ti kame ne matengui le tokwe de moso so bubu me ne ema me chechi ola e kema nyi maka no ti alo adunu o eye majide tokoko ma wo de chida eye ma no afima basere si ma una do engu le mode nu nye matengu ano akpe alia o de ko nyi matengu ajiji o e ya atengwa nyi ndodo la si menya o Pastor is my watchroom. Then you don't come to Galachi. I know Costa is Tom Osia. See, my legitimate women. Hello, but them not for prayer. Mikatam, you know, official, you talk of Sirabe. Costa, look at the Wula. Me, I'm a show for Yapokaola, official, official, you will wait. Me, Sanusia woman, Elabana, I saw the Kumato, I see the first Yao, aye, Yalem, good M, for her. She did say that you will blow the Emula, where Bodamula, Esiame, Eata, Elebe, Wanye, Comadella.
I don't know.
Nyamanyao. I say, you see, Melba Blombe, I'm a Gawi. Esia Wunya.
I believe that the seventh angel.
Mekwesebe nya de defia ewo pe maudola atrelia nya jamme atrelia pe beta sitola sile nya de defia ta tonku kuyen neme.
Remember, now let me read. Look, where I can.
Mi don kuji aso mi na makni mi po afisi matengu akni le aso. Esi anye mawu dola adrelia. Ke le mawu dola adrelia fe peden keke women la. Kufi adrelia. Esi me wakupen la. Wawu mawu fe nyanak lan lanu. Le nyanyu si wokulo fia efe dola si wo nyanyak lanji la wo lanu. Aso mi teke si pe esi anye mawu dola. Eye wonye zame fe akpeno yi atrelia fe mawudola elabena eklo le afisya be enye mawudola adrelia. Na zame fe akpeno yi adrelia, midi eti ane medibe nyakbo amesye afisi mawudola lale. Nyade de fiata toku kiyene, enye mawudola na laudiki ya hamela. Azo midon kujie esime wuklo nenema le afima be mawudola wople zame fe akpeno yi ya wuke azo le esya mea. Ah, so pepe de nutrenu adriawo si wo ngumya bafunule eye nutrenu adriawo si wo pa kpa jemiye na be mya funule na ne wo ba kosiala enye nutrenu ngolo adriawo eye nutrenu adresi yawo be ale simyenye enela enye hama adriawo ko ma u dola adriawo pe de goko
but there are seven other seals it's on the
gake nutrenu adresi wo le apala la pe mekbe elle bible godo ni de jesi ya ke de emele ye yi fia de me azon ati mi age sia kom me de di te mi anwa e mi age pe mi ato adoli anyi no noa azon mi do tonwi nya de fia ta wo ku ku adre pe ma u dola adre li ala nye ha me ape akpeno ye adre li ape ke de asi tola mi ku ya azon ni lan ku de en ke le nke ke o me azon mi lan ku de afisyan.
But in the days of the voice of the seventh angel,
gake le mawu dola atrelia pe beden keke wo me la esi me wa kupe wa wu mawu fe nyagla lanu.
Now sounding forth this messenger
Azon pe kuku. Bede si tola siya. Ma ou dola adre liya la. Le efe bede si la koum le. Afisya na. La ou di ki a ram la.
Ite ge si.
Bede si si fo me vie si. Azon me nye na ma ou dola kman to ou. O me tso e mane ou. Ma ou dola e veya e ton liya e ne liya. A ton liya a de liya ou. Gake ma ou dola adre liya ye. Mo bede si si a fo me vie.
What was it?
Nuka wonye mi dege si beta si si fo me die lesi a wu ma wu fo nyaga la wo katanu si wo o mlonde agbanle amen ma wu dola atredia le nyaga la wo katanu wu si wo si apoji le do do ha wo kle fo ma ha ton ko si wo katame ma wu dola atredia fo katanu fu ke wu nyaga la bli buanu Nene mai bi black blanc. Awu akbanle si wo ngolo pe nyangala la nu. Azon mi na mi ato asi nyangala si awo pe te wo. Ke ne mi si pe mi ngolo wo tadila. Banto mato nu si Scofield. Blon le afisya le mate o tawye tome. Ne mi ati pe mi ngolo wo tome kwa de wo di. Nenge pe Scofield pe bi black mele mi si o. Do hi mi akle nu si ya susu be nge nyangala si awo pe te wo. Azon. Le kuku wi de keli amen ke o po eti klona wo bena e la bena mi awo la wo na mi e so nu so la wo e la bena na mi awo la wo na mi be mi anya ti fu o kia du fo la pe nga ga la wo ke me nge wa wo o ke wa wo la wo me na wo o nga ga la wo le aki si a nye nga ga la la nga ga la nye ngongolo Sige nye tepe si, wo gala tan, azan wo de kiasso ma wumen, gake esike. Bokpa manu agla de gakude engu, le de de fiala mespe han. Nya gala tan to wo ke kiake pe, nya gala tan to wo nye esi. Nomba de ka, jifo fia rupo la fe nya gala la, e ya enge esi niti mye lenu fom lere, fishia, wye ton, Mateo, wye ton, kukwi ton, yi, blaton. Azon nyangagla evelia enye Israel fe nkwa ba le akweno yisiamen. Roma tota wii de ke blavevo aton ple eme nyala. Eton lia enye ame kokwe siwo le akwepe koko ye le akweno yisiamen wu yi. Korante tau ma tota wii aton eye Tesalonika tau tane wii ne yivi adrehan. Enelia nuba blaye ya ramela pen nyagala benutina de kasi woto yuda to okleto sibola utia benutina wi efeso to ta to ku igban ye wi de ke roma to ta bi aten la bobo aton ple efeso to ta den wi a sheke ko lo to ta ne ku eton ha nyagala aton lia enye ramela abe kristo pen beto enye Efeso tau ta ton ku bla bobo enyi di bla ton bo ve. Nyagala atelia ku de Kristo sile akpenye e yamake etso ekbe yire mavo mavo me. Muti Galatia tau ta ve ku bla ve kle ve pri tau ta wi et ton ku ku nyi kle te pe gedewo abe emma wo ene. Nyagala atelia ku de maungu Don Kristo si men mau nye nye bli bula fe akboso so kon uti nan le. Ame si men mau men nye nye ketan ple mau so so roda kuko pana ame. Nyagagla a sheke liya nye seji mawa mawa fe nyagagla si wakbo le Tesalonika to ve liya men ple bubwa wo. Nyagagla e wo liya nye nye de defsia takban kukwi bla fe fe gre tibi atria wo. Deko mye wwe nou bo esi ame atria wo fe gre tibi atria wo beda si tola atria wo ple bubwa wo. E ye nyagagla wi de ke liya nye Babylon fe nyagagla. Bolola, nya de defia ta wi adre kukwi aton yi adre. Wawe nye nyagagla si wokata wolepe ma wutola si ana wunu la fe dewo. Nyagagla la, ma wupo nyagagla wokata. Eye bubo han, ke ma glon esi ya bubutui. Menye be ma funu to, tupi nye ngu o kebun, ma funu to ma wupo dola ngu. Kafe nukula si enge nyagagla si wokla fe si ya wokata. Amenwebe si wododo, menye ngupe u kebun ngu amenwebe vafa. Mete fe toa. Nane keme li si bejo ta ma vo se le bibim o. Nya fia fe million o. Gake nu si anu si le ma vola. Vama jeje alon wu me no esi po o. Ke de wo wo jota. Nya gagla si ya wo katan. Nya gagla si kure kwa 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 kw c'est un lama manomé que bon Christophe a mené si le dos mauke si vous voilà wom le meu. Young on le timapen yagala, esike, et son nye keke kochi trosu, ou bunko obe, koko si, boko kui, eye, ma ou nye ven yagala si wunu le yon ron, le yesu Christo fe nkome, le nye de fiafe akpen le fe nyanu, si e wolebe, e yi si afe rame na ho, e ma ou nye yagala wo fe te ou.
The pillar of fire returning back.
Joli li po la fe to trokbo. Amen.
That's the thing that's supposed to take place.
Comme un gagne fait,
ayez
pecoucou le bibla, mais comme un pe, ni tiradona, mon lafe, à Vawawo. Il est comme un sem à soi. Mon lafe, à Vawawo.
Paul said, if you want to put this down first,
Paul Blon, Nemi Dibemia, correct to talk about thoughts as you know, Paul Blon, be, next perfect, di mamma cola. I look at Amaho, and now you see what Jiradona. Kenen ngong la fe pedi mele si ola ti ji o tope si si ne ma u pe nya la fe pedo ji ti o te de go ala te mi a won anya be miele nu wu yi me ne e pro be ye o ko se be ye to kristo nye e ya ma ke e so ji de ma ko ma fo me ka ke pe nu le e pe je si o ko le nu nu o po ti e jo me se ki a ka ta fo e ti se Eye hamela katanjo eji seto eji amela aleke miya wo anya ale si miya jiradu amia deba du kule mtake ade eye wutanwa katan eye amia deba du nububu eye wuta esia ken sito guna esia amia de waba glom bena esia nye nua kega trok bona esia bo eye amabubu ongono akmala wo ple nena mnuo gake ma wupa le efe chute chitipe wukame eye amake afunu chitrede ungu ne yesu kristo nye eye amake eto ekbe yire mafo mafo mela ele nde kamake tuwo etova yila wom ekbe eye yimafo mafo me eme ye ulebe ma wudola siyana wo ato nyagagla ma wu nukotodi ma wu tuwoji ama wu tramole Ide gesi ne ena kedigi simeme ko ola simele ngongula nuola amage ate ngwa chira edo kido gaketpen nye de gesi a akono yima wudo meto de tiade abe ale chimakule na misude ramme ape baba ngutila wokwa fende mutrenu ade vuna eye tondome enye afawowo ne menna ngongula fe gedigi ola nuke de enti Ya ke mina ma he e tia ba mi fa su su me ga de fu azon ni de gesi ha me fa at beno yi de sia de la de da si tola ade le e ti ni nya ne ma paulo nye be da si tola pa tola e ye e ti pe pa to di e ye n le mi pa to fu la paulo nye be da si tola pa to ba ale si nye po ene ke nu ka wo wo e ho avade nu ka nu Eto tos ha me anu be o ma come se pe jesi si yesu wo na wo la jise o mu ka nuti e ele be wa nye hafi ele be wa nya e ya ma hafi mi don ku jibe paulo bale agbono ya fen wu gbe ta si to la wo kata vale agbono yi la fen wu nu wu yi ye wo hanu si ya wo de gole paulo Esi wo nya ngongla o. Se nya ba Yesu nya me sieta la. Ke e wo de ku fofa ma uta. So te fe yi te fe. Pa fe ngongla o ke di do ku so o do meto de se de me. Fu mle bala. Wo fu bu ke le e fe a fo. Ke tro de tro so la o mu. Nu ka wo nye. Fe a de ku ku e. Ma u do la a de te te si so la. Ki tre de a si ma ka ple nya la. O nya to. Ni ga da e fi a fu a son o. Nya la. Eje Paulo kakle ma wupe nyafe gome dede ki matue la wode fupupe ma wu dumeto de siad eta eto efe akbe nade eta aleke miye temwa yi ji keke ado iranius ji amesi nye gami afe akbe no yi efe liyafe gbeda si chola eye matu nkokwi gami afe akbe no yi si kule odo la esi mewe je nikola ito ufe nkotia koko ede asi gegede eme eye wo wode apeno yimata martin kokwi wode efe apeno yeta eye emegbe luta beta si chola atonlia la e wode katoliko hama mata ble maufenya amejojo anno agbele fosome nena ma woglo eye etiala menye kristo fengu ti langton toye o eye wo tro communion la kode anyuba ke dokojo da wode katoliko hama mata pema dini ele tepia John Wesley sitre le anglican hamia prente ke wome cho wo globe su suade ke megali sita wa wo no no o ke wo kuti asma ya ke John Wesley titre ple amendo be do wo evelia prestasi koko nyinyi eye wo wode anglican hamama ta plen nyanyua pepe ke jirado na ava ele tepe away azo yele la uji ki afre akeno yime esi me woka su kama hasonko ake metodiste baptiste presbiterian luteran pentecoste au eye mye le mokpom na nyakbronji la ade be waza awode akeno yisieta astro wogwe so wofe seki ma woma wome azo nenge nene ma ye yi yime ale to akeno yakata meba yila de mau atro yi mesle sila le ke tiamia mata mu atro u le be wale ze zo mesle yi kokoko la mede asi ke mi don ku eti be de dasi to la sia nye mau dola atrelia e ye wale be wa to nya gala wo kata afu wo nufu ni de ge si mau dola atrelia ye wale be wa wo de la uti ke ha me ke sino to la ta menye ke tino to nuni o so bole asinye eye na ne ke mehiam o e globe enye ko to nubla ni to ta he ko abato amama no la ke menye o e ma enye fe gbeda sila o mau o nya ko di la si ma pona o to de ni ta ple alle a fe to ko si eye mau fo nya si ti wo to pe la a de so to e me a to pe e ki fe wo do era to mau bo eye ne evala awode apeno yima wota awe kakareji tuwe anna la ujiki asama ma na chikrede emu kakareji tuwe awe uwele apeno yibubu de siade me nenye apeno yisya me watro o elebe wa ngede kama mideje si asan la ujiki asama la beda si tola awunu la ujiki atola maudola adrelia awunu
the mysteries that's been lost in the battles
nyala si wo katambule afa wo me tala nanya tepela
luta
titre ya ke ma khonya tepela kata o de ko ho afia tutu esogbe so ikila kata tola bubu ba sinkwenye John Wesley ta ple ko kwenye ma ho esia o ene ma bible blon la ka esia ka mela emegbe la uti ka ma fe apeno yiba na playing no no le bobo me ya ke wo taka isa ken ti ka troyi utanu wo wo me abe ale si wo wele do fo gba to ene esi me wele be wa ko be enye alpha ple o me ga la e pe asi wo blu do de go de kame ple go de kame ba to ple mle to la e pe gbo cha le pe ti ko sen ke ti a chi se yo ame ha tu tu mam e mi ele e me bu ba to bi ti gbe no ya wo me ka ka di ti a tri a wo ha me pe a gbe no ya tri a wo mamle to enye esi di di to e gbo wu emanye ase kulela jiji kono yusufe akpede kana katoliko hamia luta gaje kekeli bubu hezefe katere nyala nguto uvye kekeli sikule dola katere nguto uvye kekeli tiga kule do nye la ujikia kete wukatrova mebetien abe ale si wono tsan le dofe kwanto ene ega tro jide munyo maske si me wono le dofe kwanto la me nyeko nusi blon melewa aso mile nkude ngu ya tepe kede bule eko doa fima kamutie le esi amebubu ne adaba funya tefola chitai yake mau dola atrelia si amenye adaba funa ne keji o e fufu nu potodi o e fufu katanu fu eye le pen kuku si amela wa wu mau funya ngagla la katanu o mau dwera juru
all of the hidden mysteries was finished
when he yagala si wokata le yagala la wunu esime wodi pia yama le nukame ne esia wenye yagala si wongla la elebe amiana nye nyaklondi la ke demie to e me ba ye ke po bona nya blondi la ye avale a kono yi mamle me la la nye eli ya kama sie mie na mokpom na lawa e la bana ne nem nya la la tuwe la de ma wu nu son la wola e le be wa de wo action na ma wu e ye nya la fa na nya blondi la de de ko e ye nya nya na ne ma e ye la nye eli ya evelia abe ale si wo do ngbe ene oh nya to but that is wa gbe la anye nyagala wo ukata nu sia ukata ye kwa ngoro le ti me e chaka kem ele te fe america wo ti re amu de ka kone de echi de ka to popo ti popo ko yi de ka to asia ame de ka nyuno ame ti eson ato mo abu na de ka na mawu ade si wo yobe popo de ka bubu na mawu ade si wo yobe bi de ka bubu na mawu ade si wo yobe popo ko yi ame bubu klobe ni dafu ele be wa nyuno ame atro e jenge si eton atro ne nama ke o to gbe ka ke nu bli bola nu wu le echi ele be na mawu de ka ko li eye efun ko enye yesu kristo eye enko bu bore ke mele ji ko ate si me ame wo na po de de le o ngongolo ku pide ka pe ha mele bi ati ade ke le bibla me ati si wo nyuro ame ade le mo bu bu ji o ne be le yesu kristo un ko me ko me ba me ko si de ka ta le ha me ye dia alo yesu kristo ko sa me ame be wo wu si alo ko ti de ha me to ade chi alo nu bu bu o me ba me si de ka ko be wo wo ko mo ade mu do be me nyuro wo le ko po fi bo ko ko e fun ko me o enye ji ko se wo pele nu o kan ke le a fa wo wo na nya ta fi ame la ne nam nu wo bu ya ke ma uglo be wa ga do wo do ake le nu wu nke ke me ma do do a ko to lai glo nye to asia me te fe me jiti o ngbe to fe atila enya be wa nye nya glo dila dibra glo be le fa ge le te fe ma la kia tane glo be na le fa ge e ye le ko se be a fa nye le mo pom ni e ye mi le mo pom na e fe de go e ye mi a fo ma u fe nya ti o do pe la ama fia de wo ko le agi no ke a se e come a be ale tu no le no a kun ke ko men la ne ne ma ke wa no le ama pe to dila fe baba ama ni ni e ko de de nous vont attendre les lotons que tu vois là à mes tons que pas de dé soin de go yina d'accord et chon n'est ne matin ou non la mais peut-être la peu papa paye à mes biens de ou qu'il a pas de dé si ou quoi yé les magies chingé n'a pas la ou de mettre de casse des amis après au quoi yé nous à ben allez si vous pour l'autre allez si ou de l'autre là de à chaque ou quoi non à yé yé et yé n'est ne matin wa ko hamala ha ayiji de ka gede me ye de ka tuku eye de ka bubu yiji ni ku ya so pepe pebli boto yi na lava akpale ti o ngolom de eme awu nu azo esi me esi a nyalala ti a wukata afe ke didi wu nu bola azo mi na maga hli ake azo eke ma mi akade echi azo mi kpo ya ke le ma utola atre li afe bede nkeke wome ma wu dola mle tola esi me wa kupen la wa wu ma wu fe nyagagla la nu azo anu ke enye ma wu fe nyagagla la o teme to de ka paulo kulon le timote ukwa to tatom me bena me fwe sebe eyei ebena ete fa bena ga enye ma wu to soro da fe nyagagla la ela bena ma wu de edo kusia le nguti la me nye fo asi ikpo nia fe nkwo kui wo fwe ye nguti koko me ede edo kusia ma wu dola wo wo tope echi le anye banchi asi ma wu nyi kakade jitwe nyagala ka wo nye kake liye kata kong dobo menye koko kikle koko kui ma wu eton o kebun ma wu de ka le dowa fe eton me koko nye nye le mose te di nye nye le kristo te koko kui le dowa yi siya me dowa yi eton a wo na ma wu de ka ma ke menye ma wu eton o nyagala la wu nu azon jibla klobe elebe wa wu nu esi me me pon yi twa de nu si me jito me nunya le eten kobe ya chikre de munye le le nu si klom wu nona be esi me klobe ame siya me si kwe sebe ha wa tu ye vuto la azon wu fe nunya blon ye kwe le nye jojok ban le me nito la nye ta nya gan adebe edu ye vuto jin bo me chinya de numa ablia kura kong o mikuya de ko wole emaye nye kan fo susu ni nyaye eye e ga se numa kevin ga ke ma umo ko e po sa o eye abela mo jojo lawo di ti e be vu nye eye wo to fu ve o ma wu ka me si akle akono yi ti me mi le apele la agbanle ti wo nlo nu de emela wo nu e ti me ma wu to la sia jojo azon ta flache mi se se gome esti me mawu dola adredi afa tata si la wunu mawu nyenye pe nyagagla ta pe nu ku la pe nyagagla ble nyagagla bu bwa ukata kure nu sia wu si nyenye mavo abe ale si wo kwa nu to enwene ale ke wa te mwanye bi mavo esti me mavo mavo me che gome alo wunu o maha evo bi nyena na si wo chi ale ke nyama atemu adota aleke tuta mafuatu mwa nwangi esi wenye dewo watuta mwa tuta lebiji mtu se kakade kitoe bibla kulone nama gake bena watoro nutaye bibla kulobe wajira ametime kwa kumele ku evaliyama o nikuya nikoba ku evaliyama chumi o banto wanyi kutukumetua evaliyanyi kwa kumeku esi menu sianu agunu luhonsi wanu vola luhomaye laku wa geto na wode wonu kwa uta do hi fe ala pala fao fe fe apo ke se tama kwa mate mwa nonyi wo la bana bibla kulombe wo wo tsala ala ke wa te mwa we evo wa nye mavo nena na nonyi po bibla kulombe wo wo tsata ta di na bu samsle fe tola wo e ye ke ma ne de wo we la mate mwa nye mavo o la bana mavo la ni se nu sinya mavo la kwa ma jeje alon wo wo meline o nena mate ye mi ate mwa ku bede o ela bana mi no anyi da ku ku nye nye ma ukwe akpare ma ukwe ku mela ke e ya ku nye nu ma vo de kasili amen mate mwa ku bede o ya le si ma u mate mwa ku ela bana enye ma vo pakli amen na wava aleluya e wo si ke to vo fo si a jede de temiang ala ke ke ha te je sibe akpanle si wo mlo esi ma mau dola si a wu nyanga kala koto ti si a wu kata le afa si wo wo mene la nula luta wo afa eye wesli wo afa eye petiko si a wo wo afa ya ke e deli bona jibla klopena le efe pe kuku kwen keke wo mela nyanga kala si a wu kata keta nyenye jikle yesu nko teni ta jikle kuku vi do koko kwi kututu abe ale si wo vwele ni ke atakwe kwe me ene nude kama ke wakle eve tafu ke azon le mwape dume dume le ngongula wome la nyatefe la li niko afisi miedua fetola fetola mi dege si nyadede tia aton soukikba ni doto eti azon eye me paul ame si bobo no kezi kwi jila fe nou disi me la akbala si wongula nou de eme nou ngongula la le eme faji ple ekopo le meke kata eye wo tre enu ple nu tre nu adre azon ngonglo le apale afet tome ke ekopo la nu tre nu adre di le epe mede si wo men ngonglo de apale ama o azon yade de fia enge estile nu fum Johannes azon mi do nkuti si wo men ngonglo de apale ama o ke le mautola atren dia fo beden ke ke wo men la nyaga la ya wo kata si wo ngonglo de emela wa wunu wa po egbo le keke mame azon mi ponu ti blom melia ye le klo yem doa ye ma yi la nye nya de tia e wo fe fe adria wo fe tame fe wa de wo fia ne abale la wunu la de ta ku ga ti eye eye nye de go fe amli ma fe adre wo wo mlo de abale la fe kogo singu wo de sele na Johannes be wa ga ngule o nina makni eye me kwa maudola ade maudola so se ade le didim so ti fo le alidi kume eye anye vole efe tame eye efe nkume le abe le ene eye efe akwawo le sigbe tu so ti wo ene eye akpanle di si wo vu la le esi nikuya azo mi le nkude esi angu eye woto efe ndusi fo dade akepuchi eye woto efe nyapo dade anibaji eye woto li flet beka ade abe ale si jata di akwe ene eye esi me woto li la jidekwe adria wo de wo pe gbede go ni le nkude ngu eye esi me jidekwe adria wo de wo pe gbede go la me tibe mangren wo blonane menye huwa wakui o wo blonane ejibe yangren eye me segbe ade to jifo le gbok blom na mbena nipo api segbe awo le da jidekbe awo menye jifo o anyi banji jidekbe awo me deke to jifo kura o o degbe to anyi banji eye me jibe mangre eti me segbe ade to jifo le gbok blom na mbena tre mongolo jesi ga serre e tre nusio jidekbe adria wo blom lanu eye me kanglo wo o elle ekogo le megbe
ati si wo wu abale la nu le me glo be le enkume o ebe e ko go le me be e ti me wo wu enu ho kan e ke ma jide pe address ya wo fe be wo si wo tre re akale a nula e ya ko e nye nu si wo ma de pia o o ma nwre de akale a ma nto ha o o mi ato e jrum be ma do si agbo ale be a ma una tenu ni ga defu o ni ga we o ni ga dafu o ta flache mi ga we fifia o mele jojo gele mi agbo kue ni ga defu o ne mi edo to pola mi do to nutre nu ya wo le akbali akoko le mete e ye e si ma dola atrelia le pekum la nagla si wo kata wo mlo de akbali amala wunu e ye enu numake akbali si wo fu e ye wo mlo nu de emela le tutukola wo wo ma wo fe nagla wo nu ke e si ya enge ma wo fe nagla wo kamela pe tutu kle nu mamle si wo kata nagla wo wunu esi me ma wo dola atrelia ma de nagla de si de klola e wunu mina nenge amasiama fa nu de sia de fa ma wo nyama tenwa ta ku o eye wo klobe ke le ma wo dola atrelia fe gbeden keke wo mela esi me wo kupen la wo wo ma wo fe nyagla la nu abe ale ti wo kule sia e fe dola nyaglondi la wo nu ma wo kata si be o ro ma fe fe gbolo kanyenye pe ple peut-être te ga ma wo kata koma ka tonko si wo tonko de ayo ma te si ti agbolo wo mi ku ya nyagala ma wo kata si wo ti nyagla di la wo funu le la wo de wo kata si ale ka fufu ma me si ame le aki tu 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 e ye ne ma wo dola adre li asia fonde titre le la wo dike apre ape no yime ke de asi pen va van la fufu me la le e si e si a to fufu ta la o ma fo e tia se o ka ka de jitu ila o ma fo e tia se o ka ke anye nye kwa jila si me wo bodo e la bena mwono adeke me libe wa se eme o ame o jibe yo wa se tini ta gome o pe tafu e ye wo jarafa ame adeke me tenwa se eme o wo ga fo e jise kokoko be ha wadu ye huso fle nu ma uken e la bena konyi ade wo nye singu ame o kudo abe ale si tututu yesu po hami ayene kake elebe wanye nyaklodi la mawu meme tokuluwa bene mawu fe nyanaba ekbo kakle gomede de baban le yesu kristo fwe de fiyangu eyeta ke elebe wanonanema mawu na kpede miyangu azo me ele pekumla azo ema enye ale apetoklo esi ema miese egome nye ne edje efe kwe ta si glola evo ava si gwe ale si paulo vode otodok si ngu ene abe ale si ame mamle wo vo ene si gwe ale si luta wesle vode dudu oha la ngu ene ne evo ava he glona ame wo be wo le ava tokam ke eme nye nye tepe o eye be wo le ame wo flu esi me wo kwe mala mate ngu adefu o mate ngu adafu o elabena edope echi ple ma ufenya nyanya nu si wonye la tututu eye ne ewela ekupe ya be ya yo ama doko ito Babylon ni doko to wo doma inye duko bena miyaka te hakpli le epe nufo ome o ma u doeda siga defu o ezo esime wode asikpe suku la wa u nyagala la nu ezo mi tege si ekema eyi ya inye ma be nya de sia ta wo fe mi tre nu adia wo fe be wo la wa de afia mi se e go mea e ti me wo wo akale afa nya gagala wo kata nu e ye di black blol a ti sia bena a wu nya gagala wo nu e ti me ama wo la ko no yi si over ye me la wo afa na nya te fia wo wo afa na afia to to wo yi se ko ko nyenye wo wo afa de sia ta e ye wo wo afa de mata wo wo afa de sia ta nu ka wo 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 gbogbo yi magbe he wo dododo de eme nu de tamake pentecoste towo kle baptiste towo presbyterian wo luterian wo wo dometo de sia de wo nu de tamake wo gbogbo yi magbe da wo nu make eye bi black lo le nyere de fiesta via tre me bena nu ma wo ge wala da da kolo ko kola kle jangon wo nyaga la babylon bi black lo le aki bena eye la nyenga la wo dometo de kasiji wa klonule protestant towo bolowo
prostitutes
ti wo le gbogbo ma ha ti wo se to ko ma ha so ko la ma o plom ple wo pe se ji ma wo fo plu ti nyen fa pia ti a me wo hello what dem da so do si yo ple bulago a ti se ma wo so nyu ka tan to me wo se ji kana le fa be wo de yesu kristo de go.
That's true, then God will back it up.
That's
and he has done.
That's my mother, I demand the name. Hey, 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 hey,
hey, hey,
hey, hey, hey, hey,
hey,
hey, hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
hey, hey,
hey, hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
hey, hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ya ke menye ma wu o mu si anu le ma wu pola nye alo o ma flo a doki o ma wu a devinu o nya si o flo la o si be ya flo eye ma glo nya adeke o nekbe de nane li gome se si adeli ne eye jidekbe a kriya wu si le jesu kristo fe nya de fia me a pika tu tu la enye nya gagla ade de dibla ma glo be e si anye jesu kristo fe de fia wa luka nke Yagala de Gali, Azon de Enti. Nuka Nusiane, Gideka Atriyao, Simeole.
For John was just about to write in a book.
El Labana de Ko, Johannes Gibe Yangle, Eye, Beade, Dito Chifo, Globana, Ganglo, Etiao, Ketre Enu, Tre Enu, Sedare Akbaliape, Eko Gole Mbe, El Lebe Wadi Axia, Enye Yagalao. Azon ye kong dodo nanu siyawo to koko koko iti si glona mi bana menye ye vutoye o bo dodo ye e glonu siyawo nanu ame adeke me li si sutebe wa tote de enu o nye me koma unya glona adeke kpo lenye akbeme si londe echi o gake me diyawo se niya le Chicago e si me mechitre de wo nkume ma unya glona wa be alafa e tonkle bla ton ene ninyo nu siyo le ati ito Chicago mien no afima Senyakurem, eye akotola klona msa, eto don gobena, wole motre gena bo, eklobe chitre zepre sinu, afima, eye matiawu, eklobe, amegan kalson, plekle, tomi jesu, avakpe wo, etongi, wadibe yuwa yil, don rufwe, ke natona tomi be, ne chiyanyi, kake, eklobe, esiyanyi ale suwano, klona wobe, wome le tekepe la woke, le afisisi sumu wole o, kibubu, noge wala, eklobe, megavon o, mano anikli wo, ema tsunam, esi nkela, amegan kalson, Dime nolana nyanyo blibu wape asisala wopa klobe e yom le kanu ebe novi ngutu brana mejibe ma jingu don rufwe kliwo. Me klobe e sokbe, me klobe lengfude engu Tommy Hicks haan le afima noke. Me yitan enkanti e ye wo klobe e yon novi ngutu brana e klobe o e siyange me klobe Tommy nalon awo dwade nama. Kakade jitwe novi ngutu brana me klobe me le dokunye biyambe nalon afo nude nungia. Eklobe, oh, nye matengwa we, oh. Meklobe, nuka mutie. Kukubye sife kwa adina kumenye. Eye, maklobe, empire. De, empire. Tefe, nikuya. Nimenya ale si mafunu le, nko asima u. Eye, Chicago, nito megan lafe, osofu woko kabobo le, asima noge. Aleke, mele nufoke le wongkume, kule nye akbala nyanya kwa adreto. Tomi, enye, dokita le, ma unso srome. Meklobe, enya ale si wafunu. Nya 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 o e klobe no bi mtu branam nya matenwa we o me klobe nuka mtie me nyo do magere na wo e ye me dede e goten e ye no bi mtu ka son klobe o no bi mtu branam matenwa wo do mau me klobe nuka ta e klobe e no e ya me klobe enya nuka mtie enya nuka ta yo ke me jibe ya klobe na po wo tre mo dadinam e ye me klobe no bi mtu ka son ye ko amezo je so e ko ma aloa Ti si mi wo plong ndudu le.
Yes.
Eh. Na klobe mi le e hoge o. E klobe enyo. Na bi mtu brana. Me kefe ape akade de etavo. Na klobe nyame tole me nanu si mi ka o. Me le afi ma nyega o. Enye ko de si wo sikti gbe mu na. Ni ano ko de me si wo sikti hena. Ma ba no me be le tukwi me. Dr. Mida no anyi de si me. Mutu ame yibo ma kle so awa no anyi de afi ja eye. Ame ale ple ale. Buda no la de ano anyi de vovo no le nyedu si me. Ple Ale siwa do awi. Eye meklobe, enya nu siye Tommy. Ele, Chicago nu tome chan la fe, osofo wopo rabobo la le, adika doge klim. Ude nyonyo le, Yesu Kristo fe nkoj. Chicago nu tome chan la fe, osofo wopo rabobo la le, adika doge klim. Ude kokoko kwe fe, kbedo ji, simenye adeye yidodo ulangu. Wole adika doge klim. Ude dafe nuku, bakle, dofande de, amenuwe ve nguti. Tommy den kupom. Eye, amenuwe ve. Dome nyonyo, ebe nye me susube ma yi gohan ou. Me klobe, ende, ou hava.
And the next day,
eye le ngkoka la ameti kho fa makaka la kokoka la ne keklobe ye kho hakilawo ye kho kwa dadina wo kokko ke mi ngobe ke bunwa eye enye jizizi be mi acho ya na hakilawo eye ta ni atengwa kwe o eye nye yire town and country nye gade mangzi ma ke wakata wole afima esi mano angide kono lafwe mekbe afima ke le lalam le mzing zudwa mekbe se no wokpo mune nama nye dunu le kwade me ekto kwebe nye dano angide afima ke Chicago nuto mekanfe osofo wofo kabobola le afima metrokpo wo ame siyame de ero kisya abe Dr. PhD LL QUST kle nenemu wo tokwide nama deko mano angipo no to domu wo vasere esi ma wo wonu eye novimutu kason titre eglobe afeto eye nyakata nyenya han kason ele afima ni bie enyo ele nyakoka jie na mila afisia ne nyejibe nyaple nyakoka la ele afisia ele ngutu vya osi eglobe afeto eglobe emede mele novimutu branam demfia mi eglobe nyakata mi wode kakpli le fonfafia me o Jake mi na ma kolonya de nami. Nke ke ton va yila mi no te fiade. Kena ngutu mama kolon nu sia nu si jom ki sia na mola. Denge ma titre de afisha o. E kolona mbe mi kata mi le titim be mi afenya de ye ngu u de ye fon pa sia nu. E ye wo kolona mbe ma va te pli de te fe bubu ke mi ame. E ye mi ano afisha. E ye wo kolon afisha tututu Dr. Mi de plan ame sia wo la van no ami do wo pepe pe. Ke wa wenye si. E klobe atengwa nye be mi wo de kakli o. Gake ma kolon nu de ka. Mele vovom kure nusi wo susu langu. Eklobe, azon novi mutu brana, belegbou. Meklobe, asinya je gomela, mekle nusi mekle mjitia, nye mespeto de jifo de defia langu si o. Meklobe, azon minamia dronya siado, azon nikata mye konu obe, ye wonye ma unu sosu mokwe dokita o, eye me titre de afisya le dokwine si. Meklobe, ne ele nanema ve, nye jibe nyakanya de ngunye, kude ngangro le yesu feng koji ngu, nye je egome kle emakba, me jibe nye dometo de kana choyo pe bibla, va titre de akanya jile afisya kude, nusia nusi me fia langu. Meklobe, ne va titre de nye akaji, eye pakle ma ufe nye, ne wa klobe alakpaye, melala, ame adeke me klonya adeke u. Meklobe, melba tiambe mi ngutu siya wote meto, ode nefa no titre de nye akachi. Mebe, nuka ele miya wom. Eka ma mite dal le mekbe nye. Ne, nye le vovombe nye titre de akanye afisya. Nenye nye wo le vovom na o. Ma wu se kata tola fo tola ma e. Emala, unyabe, ne eja ma ake mu akule nam dongobe. Magala, unyanu wu ale si me buto wongu. Unyanu wu be wa titre de afima. Minya, niya woha amye no ee yima otokwe me. Ya ka woma we o, nunga jo. Ne em lolo ala bebe. Eye wo nga ha be enye nye sefe. Me lede nga foka jifle a sibu bude siade. Me so bebe ma ponu le enwa abe kutu to enne. Kle ma vingu su de siade. Nye mele nga hege kbele amyadeke o. Ya ke metibe, niya fa, aglobe, edele emenye alakba. Bakle nyala. Menye kwakle miyakwen, siak bale o. Azon, menye nusi doktor ale kle ale alo, ame kokwe ale kle ale glon o. Mejibe manya nusi ma wublon. Eya inye gome dokpe la. Mejibe manya nusi emanye, ome we o. Azon mikwada. Esi me eyi tenak be adrinya o. Ekema eyi tenak be adrinya o. Esi me wawo akbale la nube. Wate, nyare de fiata wofinya. Azon mi deje si. Miroto, azon, nye ma lemi di fwa kpa o. Menyebe, menade di le miyangu temu le afisya, esu somri ti blab fe naka ewo. Miroto nye azon, menyebe titre nono kle, mi amesye wukatan le angin ofo doli mkle eto ewo la. Di azon mne, game asobe, alebe atama gano kukumde miyangu o. Nye atengu azon keke lakata ate befany.
Now, the seven voices,
azon, mi teke si. Azo mingule dadi, be adria wo nye jide be a wo, nu wo wo wo.
God help us.
Ma wukpe de miyangu.
My Lord forgive me.
Ne, me davola afo toche kem.
I'm asking you the question. If blasted with thunder, when...
Men le babia la biyam mi, e wo pakle jide be, esi me gbe si ade be.
Did you notice that when the...
Esia esime entrenu adria o si wo klo hamia fa abeno ya adria wo do esime wo hunu trenu banto bana jidegbe ade bamia wo hunu trenu banto sile akpali ame jidegbe ade bamia The Nutrenu Panto, Yasile, Apalia, Koto, Ha, Mahun, and Maka Woman.
God doesn't change it.
Mahumatrona for the door, oh,
Namia,
feeding at the Fiat that day.
And a year, estimate, I left you like them, Nutrenu
for the Catalan, a year, mistake.
Make it prepared,
yea, and eh? A year, look at the Emmy Automator, the Cat Globana, Vakboda. I saw she did the book, what it came at that. Oh, you won't come through Mamma. So much to add a noise before Kenaka for a far fair to do this.
As
you walk from Nutrano Pastola, she did be friend, no war at the family.
Oh, church,
oh, Hame,
the
Atamanya, Esia, the Miedo Akima, Honyo, you won't talk. The old he,
the
possible man, a yay,
oh,
ke nukanenye a yay,
nukanenye
a new woman.
Before
a yay, the maun who may play diplasia, sila fufula, nimele avatokam, oh, new woman,
si
fufu anigma,
a yay,
estimate nutrenu pasto, le, atria woman, who le dipla mala, a dead day.
Just one
tattoo.
Chaque
nuo wo si fu wo no bli bola jidegbe.
And then if the seals is on the back side,
ke ekemana nu trenu
si
wo le ekoko le emepe vula de eya ha manye jidegbe wa nyemenya o nyematenwa gble o jidegbe ade no anyi trenu banto eye nu trenu nye jidegbe
be
kukula vule yi mame. Hey, what could be like the Pentecost?
Good
duty.
We make
the demo.
As
on
the
Tegala Lengongula Nula,
the
Tegala Tepenya Klomele, the Pomemlera Gundi, and the Kosida de Ka,
Tisha.
Ne, as on the Donku, Atisha. Ne, Tegala Lengongula Nula, and the what the Echo Mapplengongula.
Are a continuation of the same scripture.
Along on the camera for
Jesus,
the commentator to be a man of the M.
If
ne,
this that I have seen, what it was, I do not know. If Yasima
Pola, Musi Wanyela, Yamanyao,
the
camera voy in a cuckoo, the
Yanu Yivoa, are we at the end? Remember, this angel said, when this taking place,
Demye don't move.
You don't put
your mouth to Lassia Globe, Nenusia Vamela Etanubana, E. Yimaga no Anio.
You
mean your name,
you
say, Sia Mavavau.
You say, well, it looks like it'd be blasting across. Brother, he comes in a minute when you think not.
Globe, and you are war, Abbe, then noir at the Beto.
You're at your lifetime.
I fell and let you see me, Suswola G. Nyavasa esia zimamleto.
Azo
emekwa. Esima wo wun trenu ba tola. Ntrenu si wole akali amela. Nyagagla siawo. Si wo wo de tofenla. Afia tutu kokwe wo wo. Roma katoliko hamia. Protestante u. Ke esima wo fwe afawo wo. Swe wo ple nwo pen ple. Nupoto di wo. De ma wo fwe nyalame. Ma wo dola adrelia va. Kefu wo kata nufu eye. Wode wo me. Nikuya. Eye emetela ewu nu jidegbe atiria wo de wo pe gbedego
John Stuart Rice said don't
write esime Johannes de la sia ngongolomela e globe ganglo esia o ke bung tre enu
and the first seal was open of the seals on the inside of the book is open
eye wo bung tre nu gbatola le nu tronu sio le agbali amela me e wo pakle jidegbe ne esia nye ngongolola
Esia kwa te mwani
ne ngongola denye nuri kere siwa bube eto bibla mela deko wole abe mate mwa klo na mpe nane toko indinye nate kwa yotu kle nene mwa o ngongola kukia reke mele bibla mezo kwe echi o mate mwa aklo nene mwa o na mpo abe makabefe akbale nusiwo ate mwa aso kwe hafi eye Daniel kwe akbale ene yama hafiki mauto la dele dale tani kekbolo pe kekwe tade anipa numa kumofia reke mejo kole bibla me o hafi adeke si yesu nazare si toto anima kajike wafo wore komane blope na jonajo hevi sui abunenya nana keme le bibla me si adokpe numa chiu eye tame kuna o be komete lao maupo kwa be komete lao kwa hama tondro anima kule abunenya makwede engu o What the one yamen you woo, nothing to Macabe woo, a yawn, Yamela Goplombe, woman yamen you woo, Dake, Melangolan woo. A young yes, Christopher is a double bola, who might tell what sort of care at the yellow at the lemma o. A ye, then you saw a mother, Emma, Simala, Matters of a clang on Mamleo o. We are Yapa at the last for a daily, a ye, near the Capena, Machi Treden of young woo. A ye, a commander, young as ye did not turn Mamlesia over popular, a low did the way Mamle address.
And a humble little church like
hey, yeah, I'm a swag blur. I dare be a to a name. But I'm no, no, my blue la.
You say, well, I'm a
swag blur. I'm a swag blur. I'm a swag blur. I'm a swag blur. I'm a swag blur. I'm a swag
blur.
I'm a swag blur. I'm a
swag
blur. I'm a swag blur. I'm a swag blur. I'm a swag blur. I'm a swag blur.
Le
divisi awo le gemda wo fofu fofu mele atima mau dola mak bona heklope be alesi uto Johannes dabe wa wunu babla fofu anula eje be wa fia asi Kristo la be dasi ade awunu potodi onu eje wa fia asi Mesia dongona efe babate sila singen keke mamle awo fofu be dasi la mi degesi mau dola sosen la tanu ble atam kakabena e yi maka no anyi o azon yi mejibe male mi di fun apa o mi bunu si angum ne tide ka ko azon azon mi dotu mau dola si adi to ti fova mi kuya ame atre ofe mau dola atre kukwa ula wonye anyi panji beda si tola u keke mau dola si ya beda si la keta wunu mau dola atrelia wu nubli buanu eye mau dola siapa menye de anyitanji o menye ameto anyitanji ye o abe hame afe atono ya wofo ekweta sitola wu ene o ema ya wunu kake mau dola siapa kefa dete si akule dube eye mau dola kome enye kweta sitola eye wodito jikova seto kekeli klez josoti ma aliliko eye anye vonle efe tamen Eye anye fo anye nubabla. Kristo wenye. Sito afore katate anye panchi. Eye de kade asia kuchi. Kenta nubena. Eye yi magano anye u.
Where are we at, sirs?
Apchi kamye do amaga we.
What's all this about, I'm asking you?
Nuka e kude esia wakata ngu. Mele miyabjam se. Maudola kame onye kweta sito lao ame woto anibanchi ya ke maudola siya esu ya wo sike wo plobe na lauziki ya kame yafe dola na efeso kame yafe dola onye anibanchi kweta sito lao nikuya ame wo kweta sito lao nyaklonji lao klepu kwa wo na kamela ya ke esu ya meto anibanchi o ekito tifopa elabena nyangangla la kata wunu eyene nyangangla la wunu la maudola la glopena eyi yima kano anyi o eyi chitekbe adria wo te wofo ekbe wo dego nuka nengebe enye nane siyana miyanya ale sinyagere kokojife hose me eya ya demia ukudu aflok liya waa
Calendala, Pemiapon, Kakasimanilla, Abele, Israel, Palestinian, never the new bunch. A flagala, that we pray with the Asia Teto, fair, a fair, and an offer, a lava, black before a stone, a secret, a flag of Hukito wool, lay up home, Israel drop Boba, upper the new bunch. Nego Tilato, and Baye Yola, Jimacia, Maku, oh, Mafai, oh.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with horrors encumbered. Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Amen.
False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God.
Amen.
You know, but we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. Might be closer than you think it is. It's got me scared.
Oh,
I haven't done enough. Where are we at? Time shall be no more.
Time
is over.
What happens? Nukaijo.
Could that be so now, brethren?
There were two one yen and a ma. No,
if it is.
Ne butamavie.
Then the
Nen and la. Ekamawfu. Pyramid la ta. Pledged it by Adriel.
You
don't cook pyramid for better sila cheer. And yet, Tapuquella, Nuka wo. Bopopopula for Amadeca de Terreta. Catra and name it all as Yaukade and your perfect moon. The Jangan player mouse of Rapla was a plebble bow. Say, you chill a song for the Elmo Batter as you know, Adria was me a sea, a Adria and a lono, a seeing a mouth, and a mouth war, Amadeca de Terre, Topua Eta, Catra and Nuklepopoqui. A commander Ellen and Mala, I'm afraid I can only Adria, a sea, Yomayala, Adria won't know, a sea, see what the bay, a year, or Amadewacha, bear what we gwee, K, as not a Mespelava. Be ya fu hamalata.
Does the thunders
de gile be o come enyama no vinye wo
amagawe
de afima mie dua
Juni, I want to take your dream
Juni meti be mato wo drenla mi poda Junior afi go ha wa ba te to pam pyramid la le tige de wo don gona asia Epo drensia. Nye globe nuke kude drenguti. Nye kajine za ku drenya de si kome Daniel de. Epo lontro skola ufe akono yife gome chechen. Ple le yi si me wajo. Eye wovame nene ma pepepe. Me dafu vie ha o.
You notice? The rise that the...
Nunga ngolo si no akakea uo umua. Meno eko me demna wo.
They were elated.
Elulu wo.
That's the mystery of God.
Emma open your glass, you go, my woman, sir. Oh, the good away see. Emma had the one you know,
and then notice, and some mistakes.
Len Kunu Mada Chila, near to Ashira Yame, so the one who that day had a she for a petamada.
And
yea, let Emma as my last day eat it the other
leaf.
But it's a moment, the echo of my old. Mongla just see at the camera, not a G.O. You met the Emma Yagoma, oh, Junior.
I just looked at it. And said to the brother, look at this.
He blana no vya wobe, mi no esi aji pom. Ke emma wu nu fi esi a. Eye esi me wo no esi a swam la. Me jota yi ge trofe. De nu kata.
Wo
yi beba se nu si wong lode esi aji la fe gomadede. Ate ngwa nye nene ma. Nikuya. Just your one malala. But there was your own war. And never King James to Globe. Now, Yaka Matamu war. Look, go over the Kao. And take the woo. And no America, Melemai. It's your Ellis. I'm a Lakata, my Nikuya. Get a woo, a Siawam Yawa, Labana Mayina for Funya Bob. Let a young Yasa, Tonya, a command was what Oka de Lango. Nyamanyao. Nyamatanwa Plenu. Nyamanyao. Nilankudamu. The Mustang Tonya, Nanya Punto, and Lemitia Kame, Lemitia Kamela, Nupa Tosu, Tola, Wonya Kaji, Betashi Tola Suadao, Amanya Estima Majekomatma, Etiregi, Sule, Amasa Asila, the Dekochi, Kemidon Kumisu Glanam Lachia, Nedi and Quare, Abame, Nanya Amo Pajimasu Tongso, Menenye Dongo, the Father the Machia, Leticia Play, Totuquatame, Ked, the Wobamia, Pepe.
I don't know. There was them angels.
Si vuvu anyi bambi bola katan
ma wu nya be nya te pe glon mele ni don ku ji ko be nane ko na jojo ke ni me nya nu sie o ke de wa te wa nye nu sia su su si ta me glon nya sia be mi a jira mi a do ku odo ni na mi a do gada ale ke mi a do gada mi a ko mi a pe tre no pe le e pe ko se to pe a fa ko la me a ga jira mi a do ku odo e la bena a te wa nye be gada yi wu ale si mi no e bum Mie jesim. Eye nye me ta la kwa na mi po hade. Le nu si me nyanu o. Ke abe ale si sa mi alo klona wopena. De me klona na na mi po. Le afeto la fe nko me si me ba me wa.
Now I'm telling you now. I don't know why.
Azo me le klom na mi ato. Nye me nyanu si nye esia o. Nye ma tengo a klonu si esia nye o.
I don't know.
Nye me nyau.
But I'm going to tell you the truth. I'm scared.
Ya ke ma tu nye tefe na mi. Mele vovom, abe mi anovi ngu tuene, menu avovom to memle rak besiva yike. A tengu anye nuwu ufe game, a tengu anye game si anye vwo, wo atore jingoli me, eye gbepade de ade ato jifo. Ak blobe, game me gali o, nenye nene mela, minamia jiramia do kiwodo hon o, be mi akpe mi afe ma o.
There's been plenty of food laid in now.
Woli kondu du sokbo di fifia.
Let's make you some.
Minamia wo engudo. Minamia wo engudo azon. Eye klimla. So nya glokpe si a jimele. Li to muna maube. Apeto yesu. Bonye nbala nui. Meje akopape ma no akpe nui ale si menya. Meje akopape ma zedega si a ove. Le mwono nui to u. Si maten nui la ji. So ma ufe nyame. Ma u nyanye ji. Kake esi me ma u dola ufo fufo fufo ma polo anyi gala. Nye lama tu. Nye ma gate ngu senu fo bebe o. Kena e yi di di ade. Goma. Me sene nema me dwe tepe chiti ti. Ke to ako pa jeje no zo zom le kwa me. Goma. So nye ji me fufo e tu me. Kle nye kome so jiva gome. Nye lama tu kenkem. Sibe. Se sene lama yade ke u. Nye ma gate ngu ale nu. Kle nye asi wo anya o. Me toto. Nke ke akatan. Deko me yide kwa me dano anyi. Kwa sirak be menfa asitia be mafonu. Eye me jak bapa be ma fufu do kwenye to eme len fufu me. Jodak be ega za ake eye ega litishia. Ke nye me nyawu. Nye me nyawu amakawu. Deko me di anikwade na miya be no vinye wu ene. Nye me nyawu.
Is it time?
De game suwa. De subo subo. Nyagagla la wunu petia. De gupade de la wunu vwa. De emange ki de gbe atrien wopafan. Si wo sokbebe wa de gbepa nane. Pena gatito swe si popula na koko kodje pe fwose. De wa yi koko dje mene e yama va. En la bena wa tromye pe nonome. Wa sokaba abe ale si ma udola ma wopa ene. Le adaba fufu de kame. Le mfu de de kame. Eye wa komikatan yi. Ple ame si wo do alombe mi adakpe afeto la le yame. Nye kbe toto da enye.
God, if this be so, I don't know.
Mau na esiale ala ala nyemenya o afeto. Deko mele blom na hamela. Ne ele ale ala afeto. Chiramia pe jiuru.
Make us ready, Lord. For
namia no klalu afeto. Na kafukuma.
Ki
eyi yi la kata. Pemutinya. Nya blondi la wokle nunya la wokata. Di eyi yi ma. Afeto nyemenya lusi maklo o. Ma bombe ma klombe me kafa o afeto. Mou le peyem le dokunye ngu. Ne me den kupo ke kia me le nono me mame. Ben ye me wawnu kede wu esi me wapude ngu. Mou le peyem le dokunye ngu. Ne eto ade galila afeto. Si amina nyeji. Si amina mdeji wu popo. Be ma tengu wa wawnu si anu si ma tengu ila. Be ma plo ame bubu o vena wu. Ta wu menye. Me sele menye abe esaya. Lekbe to kwa mwen tonak be ene, esi mwen wokwa ma wto la wo le tutumu a yi gato. Keto a fala wo to wopo yon kume kle wopo a fo, ke le tutumu kle a fala wo be, kokwi, kokwi, kokwi.
Oh,
ale kekbe gbe nwa wubu de katu nye kbe li lama. Ete a si titi me vie, eye esi wokwa esi ala, to kwa be ekwa mwen te gawo ha, e do li be, ale le, e vonam.
Father, maybe I felt somewhat like that when I seen those angels the other night.
Fofo? Do hingi hama sene ne matokwi. Esi me mekpo ma u dola ma u nyicho zame. Alo nyicho ngdi bungwe.
alele evona elabena amenu yima koma koto menye eye mele duko sifo nu yima ko la to me ke fufu ko munye ke ngenye si dom afoto de sia de wanyeko eye me titre de nyaklo ti ji asisia si mele pebla to son ne nana lila afoto e jibe ma wola ngenye si ne stokbe afoto ya ke namakpo amenu bebele wonkume me dogbera toki bobo tui mele kbe tom dade alaka soe si bobo kwa kwe wong mchi po le de wonu fe manyi wolata eye me wong se me si me nya wogo afeto be manyi wokle akbe bolo abe leng ke gama me peke de wo bayene esi kome tobo gama keke de eturu kwe ple akbe bolo fe to la abale soe si nge nye me sedore jipo de fiala ngu o ke wokata esi pame o de fiala mi ankuma tututu wenye mau eye de keme gali sopli wo o o mi apeto so mi apeto nufo woke mi metro jime de nye jima kose katanta de nye jidata katanta medekuku le mau fe fosam le kwich eti me pa fien siya chule kame swe si le ngonye la to kose me nye vu to kose ya me le koko jwe me eti ni katanye no anyide jifu nto wo me fukla mau fosya zikwi la ni apeti wo le to zikete le nusio mi ekpo wo e wola me ke kolo nou len wo nyangagla wo chinami yake apeto fien siya nou tengu nye ken alele evonam eye eye na yakob esime wo pomau dala ole atakwi lagi ya mukele di jimla e blogna ngoji ka enye si menye afia de ke wona be mau fa afe eye afima wodo betel do mau ama o mesia e ma koma o wo susu na be anye ti joson yake apeto de di tema ngu gbegbe nuji ngo gbegbe wonye na ama beto be wa ba ti fo meka se san la nkuma me dok be rabia to toke nanye na me special si e dong da afisia be ma no ngo aplola yirawo apoto me wo de ale si nke gawo ble dre wo blola nu ale le nyenu nya fe ni toke ke akeme me fofu nu dudu la kata ale si kumenya na wo apoto e si ade wo nyela apoto to wo mienye ni to mya roki wo blende asi wo me apoto bon blanu nami
forgive us and let us be your witnesses as long as we're on the earth.
Eye, na mianye wo da se di la wo si ale si nye la anyi kwanchi. Eke ma ne agbe awunu la, homide wo fya rufa la men. E la bena mye bie le yesu fen kome. Amen. Mi ato meto de siade, ni kom nyafe chingu, mi denu pekpe de siade, tade aga. Mi dida le nyafe mochi, mi gane ananeke na defuna mi o. Jika von o, aneke me liwa vona o. Ne yesu kona la, hava esi anye, eye enge eye si tafe si akata nge, se fabido. Ne enge nane si le de zemde gofifia la, kena nanu nana yeye pe babala. Baba yeye alo nane la, a je anye nto.
If it's coming time that the revelation of the seven thunders will be revealed to the church,
ne vavai ya debena wade chidegbe adria wofe de de tia afia na hamea ale si wajula nye menyao de ko mekblon nu si o mekbo.
Oh my, what a time.
Oh, nye to, hei ka esi.
It's serious.
Enye tamabububu chie chiani.
And if it would be time for
eye, ne anye eyi lae nam, be majula.
I am yours.
Menye wo afeto to wo menye ne ewu nu la fa afeto yesu afisi afisi wa temo anye alo eyi yisi wa anye la eto menye nye mele gboblo mbe enye jina mbe macho o nye meji o umele asinye mahe nye li magblo kake eto efe lolo nuko menye tonye o enye efe lolo nu nye menya o yeko mele nusi wo nye la gblo mnami nusi wonye la mawu ana wavame ke nusi me kokle nusi jo la gblom mele nami koma de de sile sie la nye menya o gake ameka we esia atengwa anye nuwuwa ame awo le afi yitikia ame adansi woku dure mawu de mo wasagabe wo menye adren wa de mo wasagawa bena adia wo kulonwa do afima eye emegben tegama va enumake amewo le afisia nabingu tu Jackson sila afisia nye amedeka nabingu tu panel nye bubu nabingu nu Colin nye bubu nabingu nu Jesse nye bubu nabingu tu Robertson nye bubu eye nabingu tu Dile nye deka bubu eye dipo vokola nyabe bubu adeke emegali tude ngu eye le ema fe nuwula adrelia la esi enye no bi nyonu stechi la enu make ntega la je ni kuya ikonu sitamele jojoma ikonu sitawele be machua ele be mawi eye konye wo ni ga pojinye o nyano bi mutu menye ni ga chosu tutade jinye o ela bena kuwa ku menye ele be na kuwa be amesiame ene Don't you got to tumpo the kemi do to misi magron la ko misi magron la ni beta sila ni da so su da de beta si chola la ji o ni len ku de beta sila ngu ni pe ko na no menye beta si chola ji o ke bon beta sila ji musi wo gbro e ya yin nu si wa po e ye ma wona pe de mi an e ya yin nge pedudura ma kiribe ni ma jibe ma ba blo e ti anami o ya ke ni ma jibe ma gla na na ke de mi o
As far as I know, I was told that ema ma wom nyue kakaka o eye me konya ade ale apetoklo etina no bi mutu shakarian ha nyemenya nusi wa wo kude enu o gake me konya ade be ma blone nyemenya nusi wa wo o ele eye ntogbo demi edegesi be mleto la me le be wonye dodo wa ha o gake wo de wo ko kose la blon dodo wa ha eke mama tokole eme nyemele numa tokbo o aso wo bi be no bi mutu anga brach pe no bi mutu hol Washington fe tuta dola lesplola adretela na no Africa. Eye nge kwe no bimu tu hol, kwe no bimu tu angabrat, niya joyi Africa anu make. Kena takope ade wo lejege Africa kwe Tanganyika kwa kwe no bimu tu hol. Eye niya yiji do mahi ato Australia, eye ato mama atrokbo, nenge be apetome wanane sito bobo o. Kake afi majola. Maga boba afisia eme de ne meto afima gola ne mauma ponu na mle mo buchi ola maklo pomela ajoyi encourage lo pole alaska afisia nge chiere torope afima anye anye torope eye ekama maklo de afima le tomo molila esima de kokole tikson sofo apa vu afia ayile nguo ne matusuba watengu ano anyi o afa ava no wotrum eye ji adele wufu nye le kepe ajirake o ekoto le afisye tututu ple homenuwa o le afya me nye menyanu si mawa o ekema eyi si mejo mengondi ava jila ne afeto lola medibe macho le alaska akomba te malofu sisi na etorope yege etorope anyege etorope sisi na etorope anongli tombe o afeto nuka edibe mawa le fitia gola gada si de fitiade le nusi menyanu la wade profen le afisye tututu le akbado si ame afisya ye wawo nyapuka wole afisya ye tanokwe ya le ke nye medo tamepe machi ye torofe ple nye kumia o mele etike vasere esime makponu si mawu dibe mawo ne medo do lefesya me ula eke ma kwezi bona awwe numadumadua lo ti manu manu majo yide kwechi eye malala vasere esime wayom nye matengwa yiji alea o elebe nwana uji na o Elebe na bado tepe ade sinajipe ya nyanu kienye mawe lolonu. Eje eleke na temwa wawe lolonu. Neme nyan lolonu la umaha. Mele adepochi le nusi mtegama blota. Nusi ewo nipuya. Kele yeye mle afisya tia beto kwete la kule nyanyo kulola ane. Basare esime yoyo manapa. Nido nku banto machi esime nye dojo kwejikpe ma. Uwo nyanyo kulola feto. Nene ma ublon. Meglobe enye nyanyo kulola uu. Kebun wo epedo do hi vasere esiga menasu na nububu sotro bubu na dola atengo anyebe na nesi tobobo nye menyao Daniel Lonea ikade esi ajivafa ikade ejivafa amesi o lon apeto amesi o kwa mawusinu la wa kwa musenye wa yi yamavi abehon ene dumate de jiwomu o asoni hama siwo o Oh, apetofiam be malala.
I love him.
Melone.
I know you do too.
Menyabe miyawo ha. Agon esosamela.
I think I made it.
Metusuba mewe eme konye
As clear as I know how to make it.
That's all I know. That's all I know. Numa kata kumenya numa kata menya ablon ke na wodena na tiamla mafa bulena mikaba menya ben ya tibe nyanya nyanya me tibe manya nyanya efe ko madede o nyanya afisi afisi yimela o nyanya menya rusi aba jo o de ko memele no de kati menya la megina to maufa amanuva vame eke ma do ma hi akle nam ne me badu atima ya ke tonye go ma fitia enye be ma jo ke de wo yima no afima wa de ko sira efe afie ma ya fi bubu o eye de wo ma tro bo ba fitia ele de fe nye menya o ya ke mele de gamala sonye ple nye wo le eme eye musi wo nye la me no ka sia da musi ta me wo cho mi la me eye musi ti me zonke de eme la enye me no vu nye me Eye ale mye jo lenke ke efe megbe, esi mye nya afisi ye mye le la o, esi mye nya nusi woke mye yina ne mye du afima o, deko mye yina. Ma u le saga nami, elabena efe mo o me le nye nya o, e bia to dudu. Atika yim ne le, nya mame ka u o, wo no yi yim ko. Atika yi be ma u afeto, e mame ka u o, wo je yo nye me. No azolijiko. Atika matote do. Atika wakana u. No azolijiko. Eye tame yina. Le Yesu Kristo fengu kome. Amen.
Amegawe gamela nye sia Eye esi menye gale eji make la na ati ame ade le wo akachi na klope no vi mutu no vi nyonu do gbera de tanye ma do gbera de tawo do gbera de tanye no vi mutu na vie anu kwade di di va fa do gbera de tanye no vi mutu do gbera de tanye no vi nyonu do gbera de tanye Tuk berada tanya. Tuk berada tanya. Tuk berada tanya. Tuk berada tanya. Minami atongan aksi wada chiasong na iyama.
Real love. All my heart.
Yeji, nous venons tous les jours, mais trop ina. À des fois, quand maintenant, t'as quoi de plein?